Ife ndiwo yamikira mawuno chifukwa chakukhalapo kwa Ambuye Mulungu kudakhoza kuyamba misonkhano yoyambirira kutipatsa ife uthenga kuti ife tikhoze kumvetsera kukhala molemekeza pamaso pake kuti iye ali ndi china chake choti anene kwa ife. Ine ndiwotsimikiza kuti iye achita icho chimene iye walonjeza. Iye nthawi zonse amasunga mawu ake. Ndipo kotero ife ndiwoyamikira kuti tasonkhana pamodzi amoyo ndipo mbali ino ya umuyaya mawawuno. Ndiwothekera kumupembedza Ambuye kenanso ndi kudzisonkhanitsa tokha pamodzi ndi kumva kuchokera kwa iye. Ndizo zifukwa zomwe ife timabwerera pamodzi ndi kwa cholinga ichi chomwe. Tsopano ine ndinakhala ngati ndinamusokoneza mbali Neville mosayembekezera lero chifukwa cha loto lina lake lomwe ine ndinali nalo kuti ine ndimakhulupirira mumaloto. Ine ndimakhulupirira kuti Mulungu amachita ndi anthu mwamaloto. Ndipo ine ndinali ndi loto lachilendo kwambiri usiku wa dzana kuti ine ndinali kuyenda mbali mwa phiri lina lake ndikupita kumalo odyera kumene ine ndinali oti ndikakhale ndi changa chakudya changa cha madzulo. Ndipo ine ndinazindikira kuti pamene ine ndinafika moyandikira kumalowo iwo anali kuyimba nyimbo amayimba nyimbo ndi mavayolini ndi kumawasangalatsa anthu pamene iwo anali kudya. Ndipo panali china chake chokhudza izo chimene ine sindinachikonde kotero ine ndinangochira mbalala chinthucho. Ndipo ine ndinakumana ndi wina wake akubwera mokwera phiri. Ndipo ine ndinayang'ana ndipo anthu ambiri anali kubwera mokwera phiri kumalo odyera amenewa. Koma ine ndinakhala ngati ndinali kutali ndi iwo. Ndinatembenukiranso kumanja kapena kumanzere. Ndipo mwina mwake kumusi muchigwa ine ndimakhoza kumuona kachisi. Ine ndinamva liwu la wina wake linati, kakumane ndi mbale Branham pa mphambano yakuti. Iye akubwera motsika phiriro kumeneko, ndipo kamuuze iye chinthu chakuti ndi chakuti. Ndipo ine ndinafulumira kuti ndikafike pa mphambano imeneyo. Ndipo pamene munthuyo anatulukira anali mbale Neville atavala suti yawo ya brown. Amaoneka chimodzimodzi basi monga iye akuonekera atakhala pamenepo mawawuno. Ndipo iye anati, mbale Branham, ngati inu mudzakhale muli mu mzindamu, anati, icho chikanakhala chinthu chabwino kuti inu mubwere kumusi. Chifukwa mbale Hank, tsopano yekhayo amene ine ndikumudziwa mbale Hank ndi mbale Henry Carlson. Ife timamutcha iye Hank, anati, iye atha kuganiza zinali zachilendo kuti inu simunayendere kachisiyo mochuluka ngati inu muti mukhalebe mozungulira mutaunimu kapena mozungulira mzindawu kwa masiku angapo. Ine ndinadzuka. Ndipo pa ichi ine ndinamverera mokhala ngati mwachilendo. Ine sindimafuna kulowererapo pa nthawi imeneyo ya sabata mpaka ine ndinamufunsa mbale Neville ngati iye anali ndi china chake chapadera cha mawawuno kwa mpingo. Kotero iye anali wachisomo monga nthawi zonse anati, bwera kumusi kuno. Choncho ife tinangobwerapo. Ine ndinamuyitana iye mochedwa dzulo masana. Ndipo wabwera mawawuno mosembekezereka kwa aliyense wa ife. Tsopano ine ndikukhulupirira kuti chingakhale chinthu chabwino poyamba kwa ine basi kungokhala ngati kuti ndikufotokozereni inu zinthu zina. Ine ndine mongoganiza munthu wosamvetseka kwenikweni kwa anthu ambiri. Ndipo ndili ngati wosamvetseka kwa ine mweni nanenso. Chifukwa ine ndimayesera kutsatira kutsogolera kwa mzimu oyera basi mwacheru monga amene ine ndingathere. Ndipo izo zimatipangitsa ife kusambetseka mwaona. Ife timachita zinthu zimene ife kwenikweni timakhala pansi ndi kudabwa nthawi zina. Chifukwa chiyani ine ndinachita chinthu choterocho? Kodi ine ndinachita bwanji konse chinthu chimenecho? Ndipo pomwepo ndiye inu mukhoza kuganiza kuti inu mwachita ndendende chimene inu simumayenera kuchita. Koma ngati inu mungakhale basi mopirira ndi kukhala ndi chikhulupiriro, ndipo inu muli wotsimikiza kuti Mulungu wakutsogolerani inu kuti muchite icho, inu mupeza kuti izo zichitika basi ndende molondola. Mukuona? Ndipo nthawi zambiri ife timazipeza izo. Ndipo ine ndikudziwa mbale Neville wazipezapo izo nthawi zochuluka. Ndipo atsogoleri ndi anthu auzimu amazindikira zimenezo.
It's
Iyo yakhala iri nthawi ina moyo mwanga kuti mosabisa kuyambira pamene ine ndinali mnyamata chabe. Ine sindinamverereko kutsogolera kwenikweni kwakuti ine ndidzakhale mu Jeffersonville. Icho chakhala nthawi zonse chinthu chondivuta kwa ine kuti ndiyesere kuti ndikhale kuno. Kuyamba ndi kuyamba nyungu yake mompeza chisoni simagwirizana ndi ine. Chinthu china pakukhala ngati pali kupsinjika kwa mzimu. Ngati inu mungabwerere mbuyo ndi kukayang'ana chapena pake kuno ngati icho sichinawonongeke mu nthawi ya kusefukira, apo pali kalata kuchochitika chimenecho imene ine ndinali nayo nditangoyitanidwa kumene mu mtumiki. Ine ndinayamba kuchoka. Ndipo mbale George D. Ark ndi ine, ndi amayi awo ambale Graham Snelling, mbale Hawkins, amene amayendetsa malo omwesera mafuta mu New Albany, ndi ambiri mwa anthuwo anakumana nane kunja kwa malo ang'ono opemphereramo chakuno. Ndipo ngakhale kumati ngati ine ndikanati ndikhale, iwo akanakhoza kumawalipirira ana awo pa tebulo kuti amange kachisi, kotera kuti iwo asamakhale akumatengedwa kuchoka kumalo kupita kumalo. Pamene ine ndinamumva mayi wang'ono uyo ndi mwana mmodzi atagwira kudzanja lake ndi wina pa mkono wake, nanena kuti ye akanakhoza kukhala wololera kuwalipirira ana ake pa tebulo kuti ndi cholinga choti amange malo amene iwo akanakhoza kukhala ndi kumapembedza. Izo zinali pang'ono zochuluka kwa ine kuti ndizipilire. Kotero mbale George ndi ine tinabwera pamodzi ndipo tinalingalira ife tikhale ndipo timange kachisiyo. Ndipo pamene kachisiyo anamangidwa, izo nthawi zonse zinkaoneka mawu mene ine ndinampereka kachisiyo, masomphenya anabwera amene analembedwa ndipo mumwala wapangodyapo pamene mzimu woyera unati kwa ine, uyu si kachisi wako. Mwaona? Ndipo ine ndinafunsa kumene kunali kachisi wanga, ndipo iye anandikhazika ine pansi pa thambo lowala mwa blue. Ndipo kenako iye anati, gwira ntchito ya mlaliki ndi zina zotero, monga inu mukudziwira. Izo zinalembedwa ngakhale mabuku. Zinthu zonse izo zidayikidwa pamodzi. Ndipo tsiku lina pamene ine ndimachecha pabwalo kumtunda uko kumene mbale udo akukhala tsopano, ndipo apongozi anga ankakhala kumeneko pa nthawiyo, ine ndinakhala pa sitepe ya mbuyo, sitepe ya kale ya ing'ono ya simenti yomwe ine ndinali nditawamangira malo ang'ono awa kumeneko apongozi anga. Ndipo iwo anali ngati wosamalira wa muchalichi pa nthawi imeneyo akumachisamalira icho. Ndipo momveka bwino monga mmene aliyense akanayankhulira, liwu linayankhula kwa ine linati, ine sindingakudalitse iwe ngati iwe ukhale kuno, iwe uyenera kudzilekanitsa wekha ndi anthu ako ndi malo ano. Chabwino ine izo zinango ndi ng'amba ine muzidutswa kwa pafupifupi sabata kapena kuposera apo. Mopitilira nthawi zonse china chake chakhala chikundichenjeza ine, pita kutali, sunthira chakumadzulo, zipitirirabe kupita kumadzulo. Chabwino ine izo nthawi zonse zakhala zikundivutitsa ine, ndipo zikuoneka ngati nthawi iliyonse. Tsopano ine ndinali nditazipanga izo momveka bwino malingaliro mwanga kuti sabata ino ine ndinali kuwulukira ku Tucson kumene ine ndimayenera kukapanga lenti malo kuti ndikakhale kumeneko nthawi yozizira ino kuti ndikawasiye ana ku sukulu yomwe ikuyamba mu Seputembala. Ine ndinali nawo malo uko, kunali ngakhale malo opatsidwa kwa ine kumeneko. Koma pali china chake chimene ndipo ngati ine ndapita kutali, chinthu china chimene ine ndikufuna kuti ndinene, basi ife tisanamange nyumba iyi kumtunda kuno, nyumba ya busa pamene iyo ili tsopano, ine sindimafuna kuimanga pamenepo. Mayi ake ankazi wanga anali kokalamba, ndipo iye mpaka analira chifukwa cha izo. Iye anati, ine basi sitingawasiya mayi kuno podziwa kuti iwo ndi wokalamba, ndipo iwo sangakhoze kusamalidwa. Chabwino ine ndinamvetsa zimenezo, ine ndimamvetsa amenewo ndi amayi ake, ndipo amayi okhawo iye anakhalapo nawo kapena iye adzakhalepo nawo. Kotero ine ndinamvetsa zimenezo. Kotero ine ndinapemphera kwa Ambuye. Ine ndinati, Ambuye, pokhala kuti ine sindikuwakonda malowa, ine ndinati, ndipangeni ine ndikhutitsidwe. Ine ndidzapita kulikonse komwe inu mukufuna kuti ine ndipite, kuchokera kulikonse. Koma ine sindikufuna kumukhumudwitsa mkazi wanga kuti ndimutengere iye kutali ndi kuno kupita mu dziko la chilendo kumene iye sakudziwako wina aliyense. Ndipo ndiye ine ndimachoka nthawi zonse muli monse, mungondipanga ine kukhutitsidwa kuti ndikhale kuno ndi iye. Ndipo tsopano pamene amayi ake atengedwa ndipo iwo apita ku ulemerero, ndiye pano pakubwera kukakamizika kenanso maona sobano kuti ndipitirire ine sindikudziwa choti ndichite ndipo kenako tsiku lina pamene chiphunziso ichi chimene abale anali atachiyamba mozungulira ine ndinayima kuchokera paguwa nthawi yotsiriza imene ine ndinali kuno ndipo ndinakuwuzani inu kuti ine sitingakhale pamunda pokhapokha ngati izo zimachitika kotero abale mwachisomo anazongola izo zonse zakonzedwa mkati mwa maola 24 izo zonse zinali zitatha sopano izo zikutsegula munda kenanso kwa ine ine sindikudziwa choti ndichite ine sindikudziwa njira iti yoti ndikhotere ine ndamupempha mbuye zamasomphenya ine ndamupempha iye kuti andiwuze ine choti ndichite koma iye basi akungondilola ine ndikhale sopano usiku watha pamene ine ndinawachotsa ana onse mkazi wanga ndi onse kuchokera ku nyumba ine ndinapanga kudzipereka kwa ambuye mulungu ndipo ine ndinati kwa ambuye mulungu ngati inu muti mundidalitse ine munjira imene ine ndikupita ine ndidzakutumikirani inu koma inu mukuyenera kuti mundisonyeze ine kuti ndipite ndi momwe nditapitire ndi chimene ndidzachite kotero ine ndinadzipereka ndekha kwa ambuye ndi utumiki ndi zonse ine ndinadzipereka izo kwa ambuye ndipo ine ndinati kulikonse komwe inu mutatsegule chilichonse chomwe inu mutachite ine ndiyenda munjira imeneyo kufikira inu mutapanga njira ine basi ndizingopitirira monga ine ndiliri mpaka inu mutapanga njira ndipo ine ndinamufunsa iye kuti azipange izo kukhala zomveka bwino kwambiri kuti ine ndisathe kunyengedwa ndiye pakuti ine moona ndikukhulupirira kuti ife tili pamphambano pomwe pachina chake kuti chichitike ine ndinazimva izo zikuloseredwa mawa uno kuno ndi mbale Neville kapena kupereka izo kumene ine ndinadziwa izo zinali ulosi umene iye amalozerapo sopano kotero ine ndakupemphererani inu nonse ndipo ine ndikusowa inu nonse kuti muzindipempherera ine kotero kuti mzimu woyera ukanditsogolere ine basi ndendende kumene ine ndikuyenera kupita chimene ine ndikuyenera kuchita kotero ine ndisapange kulakwitsa inu mwaona nthawi zambiri anthu amaganiza kuti mphatso ya ulosi kuti mulungu basi amangonena ine ndikutenga iwe kuchokera pano ndikukukhazika iwe pansi pano sopano iwe basi ungopita chakuno ndipo iye samakuwuzani inu zinthu zonsezo iye akana matero ndiye ndi chikhulupiriro chogonjetsa chanji chomwe inu munali nacho mukuona mwaona inu iye amakulolani inu muyime nokha kuposa wina aliyense mukuona inu nonse mukhoza kubwera kwa ine ndi kudzandifunsa ine zinthu zina zake ndipo iye sanalepherebe konse koma pokhapo pamene iye amakupatsani inu yankho ukonkulondola eya koma ine ndikhoza kumupempha iye zinthu za ine mwini ndipo nthawi zambiri iye basi amangondisiya ine ndekha mwaona basi amangondilola ine ndipite chitsogolo ndikukalowa mu izo ine ndili ndi zinthu tsopano zimene ine ndikuyenera kuti ndithane nazo ine mwini ndi ziganizo zimene ine ndikuyenera kupanga ndipo ichi ndi chimodzi chofunikira chotero mpaka ine sitingakhoze kwenikweni kuchipanga icho kufikira ine nditatsimikiza kuti ndi iye akuyankhula kwa ine ndipo ine iye sandipatsa ine masomphenya iye basi amangondisiya ine ndekha kotero ine basi ndangokhala ngati wamasiye monga mawa uno ine sindikudziwa nditembenukire mbali iti kotero ine ndazipereka izo kwa ambuye ine ndinamverera ngati pamenepo mukulota kuti ine ndikuyenera kubwerera kuno kukachise ndikudzamuthandiza mbale Neville mpaka china chakenso chidachitika pakati pa njira kotero ine ndikhala pamenepo ine ndinamufunsa mbale Neville mphindi zingapo zapitazo kodi mpingo umayenda bwanji ndipo iye anati bwino ndipo kotero ine ndikumva kuti inu mudakalibe ndi mphatso zauzimu ndi zinthu pakati panu zimene zikugwira ntchito mphatso zauneneri ndikuyankhula ndi malilime ndikutanthauzira kwa malilime zimene ife tangozimva mphindi zingapo zapitazo ndipo zinthu zimenezo ndizomangirira ku mpingo ndipo kwakukulu koma ine ndinaganiza mwina usiku uno ine ndikhoza ngati mbale Neville ngati mzimu woyera sikutitsogolera ife kuchina chake chosiyana usiku uno ine ndikufuna ndikhale ndi inu nonse inu musanachoke mawa uno kuti inu mulembe funso ndi kulisiya ilo pano funso lina lake malingaliro mwanu kuti ife tikakhoze kupeza chimene mpingo wakuganiza iyo ndi njira imene abusa ali nayo yopezera chimene chili pa mtima wa anthu. Ndipo wina aliyense wa inu ali ndi funso, mulilembe ilo ndipo muliike ilo pano. Ngati inu mulibe kachidutsa kapepala kuti muliike ilo mawa uno, ndiye inu mulilembe ilo usiku uno, molawirira. Kotero ine ndikufuna kukhala basi, ndi nthawi yochuluka mene ine ndingatere pa iwo. Kuti ndiwayangane iwo, ndipo mwamalemba ndikuyankheni inu. Ndiye ngati Ambuye alola, ngati icho chikhale chifuniro cha Mulungu, ine ndapanga maneno pano osati kale kwambiri, kuti ine ndikufuna kuti ndiyankhule kwa inu pa zisindikizo zisanu ndi ziwiri zotsiriza za chivumbulutso. Tsopano ngati ife, ine sindikanakhoza njira yonse kudutsa mu zisindikizo zimenezo chaka chino, chifukwa izo zimatengera kuchokera mu mutu wa 6 wa chivumbulutso mpaka mutu wa 19 kuti ndimalize zisindikizo zimenezo. Koma zitatu zoyambirira kapena folo za izo zikhoza kuyankhidwa mu usiku umodzi, ine ndikuganiza chisindikizo chimodzi kukhala pa usiku. Tsopano ngati ife tikumvetsa, muone pamene ife tikuyimira pompo pa buku limenelo la chivumbulutso, amene mpingo unatengenera mwamba mu ulemerero, kenako lina lonselo likuchita ndi Ayuda, osati ndi mpingo konse. Ilo likuchita ndi fuko la Ayuda. Kotero ife tikuyenera tibwerere pang'ono kuchokera ku mkwatulo wa mpingo ndi kutenga, ife tikuona pa chimene chikuchitika nthawi ya zisindikizo zimenezo. Ndi nthawi ya mpingo wa mitundu. Mpingo kukhala utapita, ndipo ndi fuko la Israeli, izo zikubwereranso mbuyo, ndipo zikubweretsa Israeli kuchokera pa nthawi iye anachoka ndi iwo, mpaka ku nthawi ya makono, ndipo Mesiya wakudza, pamene iwo adzamlandire Mesiya. Tsopano inu mukumvetsa izo, mpingo watengedwera mwamba, Mulungu anachita koyamba ndi mpingo. Mibado ya mpingo, ife tinatenga zimenezo. Ndiyeno mpingo walengedwera mwamba mulemerero. Kena akonzimo era ukubwerera ndi kukatenga Israeli ngati fuko. Libweretsa ilo pansi kufikira mpaka pano pamene phwando la chikwadi likuchitika, ndipo kenako kuwabweretsanso iwo kachiwiri pa mapeto a nthawi imeneyo. Ine ndidzakhala ndi bolodi langa lakuda pa mwamba, ndi kuti ndidzakhoze kujambula izo ndi kuphunzitsa izo pamene nthawiyo idzafika. Kenako Ambuye adzabwerera ndi mkwatibwi, ndipo Israeli akumuona iye. Ndipo idzakhala nthawi yotani imeneyo. Tsopano ife tisanazimangirize mwangwiro izi, ngati pali phunziro lalikulu limene lili chopunthwitsa kwa theology ndi ambiri ndi aphunzitsi kudutsa mu mbado. Ndipo anthu ampingo wa Khristu ndiwo amene akubwera kuti adzamve ichi, amenewo ali masabata 70 a Danieli. Ife takhala nawo, ife sitingakhoze kupita motalikirapo mu chivumbulutso mpaka ife tidamangiriza mkwatibwi ndi Israeli pamodzi ndi masabata 70 a Danieli. Ndipo mwina ngati Mulungu alola kotero kuti ngati iye angayankhule kwa ine mtsogolo kuti ndiyankhule pa ena mwa masabata 70 amenewa, kapena osati masabata 70 koma zisindikizo zisanu ndi ziwiri zotsiriza, ndiye la Mulungu lotsatira ine ndidzayesera kutenga masabata 70 a Danieli la Mulungu likudzali Ambuye akalola. Ndipo ndiye izo zidzatsegulira bwalo ndiye ngati iye angatitsogolere ife kuti tiyambe pa enawo. Chabwino, ife tipeza kuchokera pamenepo ndiye. Mbale Neville ndine tikhala tikugwirira ntchito limodzi pa ichi, ndikuchita chilichonse chimene ife tingakhoze kuti ziwapindulire anthu. Tsopano kubwerera nthawi iliyonse, ife timapempherera odwala. Ife nthawi zonse timakondwa kuchita zimenezo. Ndipo ine mwina mwake ndidzachita izo msonkhano uliyonse ngati anthu akudwala kuti tiwapempherere iwo. Ine sindikukhumba kuti ndikhalenso ndi kuzindikira kwa mu mtima kwinanso. Mwaona, tsopano apa pali chimene chinachitika. Ine ndayesera, ndipo ine ndikudziwa ndachita zinthu zimene zili zolakwika. Koma ine ndayesera kukhala mwapafupi kwambiri ndi Mulungu nthawi zonse. Kwa Mulungu. Umo ndi mene masomphenya awa akanatha kuchitikira, mene iwo akanachitikira, ngakhale anthu akanataya zinthu ndi kundiyitanitsa ine kundifunsa ine kuti ndikapemphere kwa Ambuye mofunsa pamene izo zinali. Monga Jesse anataya mphongolo, ndipo anyamata anapita kumusi kuti akamupeze mneneri. Ndipo iye anawawuza iwo kumene mphongolo zinali zitabwerera ku nyumba. Zina zotero monga choncho, zimene zili mwangwiro zabwino. Koma izo zimatenga zochuluka za izo. Anthu ambiri mbiri, basi osangoti malo awa mbangati awa, izo ndi za dziko lonse, mwaona. Kotero izo zimangofika, zimandipangitsa ine kukhala wotopa kwambiri. Ndipo ndiye mwakuyikani inu mphepete mweni mweni nthawi zonse. mpaka izo zinafika pamalo, ndipo ndizo zimene zinawapangitsa abale kuti ayambitse chiphunzitso kuti ine ndinali Ambuye Yesu Khristu mthupi. Ndipo ife tikudziwa kuti izo zikanakhoza kungophwasula utumiki wonse mzidutswa ndi kubweretsa chitonzo pa Khristu ndi chilichonse, mukuona? Kotero ndicho chifukwa chomwe ine ndinayenera kuti ndiwagwedeze iwo kwambiri, kuti ndiziletse izo pakamodzi, kuti ndiwadziwitse iwo kuti zimenezo sizinali za Mulungu, izo zinali za mgerekezi, mukuona? Ndipo iwo ndi anthu abwino. Ndipo izo zinaonetsera kuti anthu amenewo ndi obadwa mwatsopano mwa mzimu wa Mulungu. Chifukwa pamene iwo anaona choonadi mwalemba, iwo anabwerera kwa Mulungu. Ndende, mwaona? Pomwepo, kotero izo zinaonetsera kuti anali Satana akuyesera kuchita china chake ndi anthu. Iwo onse anali awo Mulungu, anthu achikhristu. Ndipo izo zinawapangitsa ambiri a iwo kunena kwa ine, mʼbale Branham, ife tili ndi chidaliro chochuluka mwa inu tsopano kuposa momwe ife tinakhalapo nacho. Chifukwa mukuona chiyani ndi mphatso imene Mulungu andipatsa ine, kodi ine ndikanachita chiyani ndi iyo kuponyera fukoli pa mapazi anga kapena anthu? Imene ife timachitcha fuko, si cosmos kunja kuno, chinthu chosafunikira ndi zina zotero. Ine ndikutanthauza akhristu wokhulupirira weni weni, ameneyo ndiye mbambande ya ife timayankhula za fuko, ife timalalikira za anthu obadwa mwatsopano. Ndiyo chimene ife timachikamba, fuko, osangoti basi aliyense kunja kuno, amene ali wonyansa ndi nyansi zimene ife tikukhalamo mu dzikoli. Ndilo basi fumbi la dziko lapansi limene likubwerera. Ine ndikuyankhula zokhudza Khristu obadwanso mwatsopano, anthu amene ali akhristu eneni. Ine ndikudikira munthu kuti andidumphire ine kachiwiri zokhudza china chake. Wina wake anabwera kwa ine osati kale kwambiri ndipo anati, ganizo lomwero la Khristu kulavulira padothi ndi malovu ake, ndikupanga dongo ndikumalipaka ilo maso a wina wake, anati zinali za uve zonyansa bwanjizo zinali kuti iye akalavule ndi malovu ake kuchoka mkama mwake, zinali zopanda ukhondo bwanji kuti akalavulire padothi, ndikupanga chigumu cha matope ndikuchika icho maso mwa munthu. Ine ndinati, koma iye anabwerera akuona, mwaona? Ndi zimenezotu. Ndipo munthu yemweyo iwo anatsegula msasa wa anthu amaliseje kuntunda kumeneko pafupi ndi malo anga, inu mukudziwa tiwero sambirira. Ndipo munthu ameneyo ali ndi tikiti ya wina aliyense wana ake kuti apite kumusi kumeneko ndi kukasambira mudziwe limenero. Ndipo iye ndi mkazi wake amapita nawonso mudziwe limenero. Ndikhululukireni ine alongo anga, koma kumene azimayi amenewo mmenemo akusambira pafupifupi 100 a iwo kapena awiri tsiku lililonse. Azimayi nyansi zonse izo ndi zinthu ndipo azimayi lero ndipo akumasamba mozungulira madzi menemo, nyansi zimenezo ndi zoyipa mkamwa mwawo, ndi kumameza izo ndi kumazira vula izo. Ine basi ndikungofuna iye adumphire pa ine, mwaona? Iwo anati ngati Khristu akanakhala moyo lero, iwo akanamumanga iye chifukwa cha chinthu chopanda ukhondo chimenecho. Nanga bwanji zimenezo? Ine ndikutsimikiza inu mukumvetsa chimene ndikutanthauza. Iwo amapita momwemo mudziwe limenero, ndipo ambiri a iwo ali ndi matenda achindoko chizonono ndi china chilichonsecho momwe menemo. Ndikumangozira vula izo mkama mwanu ndi chilichonse monga choncho, ndikumasamba mozungulira mmenemo monga choncho. Ndipo izo ndi zaukhondo ndithudi. Kotero, oh my, tsiku ili limene ife tikukhalamo mʼbale Mulungu ndi nthawi yakubwera kwa Ambuye. Ndipo mpingo uli ndi chiyembekezo chimodzi, ndipo kubwera kwa Ambuye. Chabwino, ine sindingakhoze kuziyimitsa zinthu zimenezo, palibepo kusowekera. Baibulo linachita kulosera kuti izo zikanadzakhala pano. Ine sindingakhoze kuziyimitsa izo, koma ine ndikufuna liwu langa lisungidwe kumwamba, kuti ine ndinali kutsutsana nazo izo pamene nthawi ifika ya chiweruzo. Ine ndinali wotsutsa izo. Ine ndikukhulupirirabe kuti Baibulo ili ndi mawu a Mulungu, ndiye palibe kanthu kalikonse mdziko kotsutsana ndi ilo, kanga khoze konse kuletsa ilo. Koma Baibulo ili pano, ili ndi choonadi, awa ndi mawu a Mulungu. Kotero tsopano tiyeni basi tingokokera mkati athu matanga athu ndi kugwiritsitsa kwa kanthawi pa gombe la mtendere la doko la mpumulo. Ndipo ife tikhoza kuyenda kuchoka mawa kwina kwake, koma tiyeni ife tingogwiritsitsa tsopano ndi kumvetsera kuliwu la Atate athu akumwamba pamene iye angayankhule kwa ife kudzera mu mawu ake. ife tikudalira lero. Ndipo usiku uno tsopano inu mukonzekere funso lililonse laling'ono lomwe inu muli nalo lokhudza tsopano osati lina lake limene limukwetieke wina wake. Ngati inu mungachite izo ndiye izo ndi ine sindingali yankhe limenero. Kuyamba ndi kuyamba, mwaona. Koma inu china chake chinzake, kunena chabwino tsopano, ngati ine ndingachita chinthu china chake, kuti Mulungu amanena kuti ife tikuyenera kuchita ichi, kapena inu mukudziwa mafunso ang'ono pa mtima wanu, kapena ife tili ndi mphatso zikuyenda ndi ife mbale Branham. Ndipo kodi ife tikuyenera kumazichita izo mwanjira iyi kapena mwanjira iyo? Kapena kodi ife tichite chiyani china chake chimene ine ndingakhoze kukuyankhani inu mulemba mwaona? Lembani china chake chaching'ono ine ndikhala wokondwa. Ndipo ngati palibe kalikonse ndiye ine basi ndingotenga phunziro la mtundu wina ndikulalikira kwa inu usiku uno. Ambuye akalola. Lelo ndi la Mulungu, ndipo ine ndakhala. La Mulungu lapitali ine ndinayamba kupita kwa mbare Kobo, ndipo ine ndinamva belu la mpingo uno likulira, ndipo ine ndimangoyendayenda pabwalo. Ine sindikanatha kuzipirira izo, izo zinali zonse, ine ndinakumvani inu, kotero ine basi. Ndimangoyenera kubwera kuno. Kotero tsopano tiyeni ife tingoweramitsa mitu yathu tsopano ndikuyankhula kwa mulenge wathu ndipo ndiye mawu apemphero. Kali aliyense ali ndi chopempha chapadera mungokweza mwamba manja anu basi mungonena ine mungochipanga icho kudziwika. Mulungu wakudziwa chimene chili pa mtima wanu tsopano basi mungosunga chopempha chanu malingaliro anu. Mulungu woyera koposa amene mwalenga kumwamba ndi dziko lapansi ndi mawu ankamwa mwanu ndi maganizo amalingaliro anu. Ife tikubwera mukukhalapo kwanu kudzera mwa Yesu Khristu Ambuye wathu kuti tikuthokozeni inu chifukwa cha zonse zimene inu mwatichitira ife. Ndipo ndife oyamikira kwambiri kwa inu Ambuye mawa uno kudziwa pamene ife tikuyima, kudziwa malo amene ife tilimo mawa uno ndi mbiri ya nthawi ndi tsogolo limene likubwera, kudziwa lero kuti mwachisomo cha Mulungu kuti ife tatsukidwa mu magazi a Calvary. Kuti ife ndi wokonzeka ndi chikhulupiriro mitima mwathu kuti tikakumane naye iye ngati iye angakhoze kubwera lero. Ife tikuyenera kunena ngakhale choncho bwerani Ambuye Yesu. Ndipo ife tikuona tchimo likunjikana mpaka izo zikuoneka ngati dziko likudzandima pansi pa mphamvu ya tchimo momwe kuti kumwa ndi njuga ndi chiwerewere ndi umaliseche ndi Mulungu nyansi ndi zoyipa ndi nyansi za anthu. Ndi momwe iwo ngati iwo angakhoze kungozindikira Ambuye, kodi anthu amenewo amene amavala monga choncho muzovala zazing'ono zopanda Mulungu zimenezo ndi kumatuluka ndi kupita kunja kumeneko pa nsewu, kodi iwo amazindikira kuti iwo sali kanthu koma nsikidzi ndi fumbi kuti mwina musabata lina nsikidzi zidzakhala zikudya thupi limenelo limene iwo akulipatsa ulemerero kwambiri? Kodi iwo akuzindikira kuti mbozi zidzalidya ilo ndipo solo yawo idzakhala komwe kumuyaya yopanda Mulungu yopanda Khristu yopanda chiyembekezo? Akumira mukutaya mtima kwakuya kuti mopheka idzafafanizidwe pakubwera kwake? Mulungu tipatseni ife maliwu achenjezo kuti ife tikakhoze kuchenjeza moyo uliwonse zachoopsa ichi chimene iwo akuchiyandikira. Mukhale ndi ife lero, tipatseni ife mawu anzeru monga Solomo nthawi ina ananenapo mu mlaliki, kuti ife tikakhoze kukhala omanga anzeru, kuti ife tikakhoze kukhala abusa a osonkhana awa. Ndipo ife tikupemphera Ambuye kuti pamene ife tikufunafuna mawu oti tinene kuti iwo akakhoze kukhala mbambande kuti akakhoze kugwira mtima umene uli wosowa kwambiri pano mawa uno. Ife sitinabwere ndi kudzasonkhana pansi padenga lotentha ili lero basi kuti tidzaonedwe, koma ife tabwera pano chifukwa ife timakukondani inu ndi chifukwa ife tikukhumba kumva kuchokera kwa inu. Inu ndi wachikondi wathu amene ife timamukonda, ndipo ife tikufuna kumva mawu ochokera kwa inu. Ife ndi oyamikira chifukwa cha zimene ife tazimva kale, izo zikhala nthawi yayitali ndi ife. Tsopano tipatseni ife gawo limene inu muli nalo kwa ife lero pamene ife tikudikilira motalikira pa inu. Ife tikupempha izo mu dzina la Yesu ndi chifukwa chake, amen. Tsopano ndi
Again, I have spoken to you this morning by my handmaiden to warn you again, prepare to flee the wrath to come, to look unto me, the true and the living God, the strength and the salvation of your soul, the healing of your body, all lay in my hand. And I'm willing, I've come down this morning and abide in your heart, and dispense to you these heaven-sent gifts that I'm sending out from my throne, to confirm my work and at the closing out of the dispensation of the close of time. But this is the time to turn your hearts to me, because I am a jealous God. I require your wholehearted worship, your wholehearted reverence. I desire your love, and I desire your faith, and I will be satisfied with nothing else than a wholehearted surrender. I have desired to anoint some of you with spiritual gifts, but yet you have turned your hearts away from me because you have been fearful of the things that I would disclose to you, and the things that I would use of you to reveal my will and my way to lead my people. Look unto me, the true and the living God, and cast out this demon of fear out of your heart, and let my gift of love come in, and fill you with my fullness, grace for grace, because I have desired you with great desire. And I will confirm my word in your heart, and in your mouth and in your hand, if you return to me the true and the living word. Thus saith my spirit. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah.
Amen.
Ife ndiwo yamikira chifukwa chakulimbikitsidwa uku kochokera kwa mzimu. Iwo amatiuza ife ndi kutichenjeza ife kuti tikayang'anire mawu amene mwina mzimu oyera kuti uyankhule kwa ife lero. Ndipo ife sitikudziwa basi chimene iye watisungira ife, koma ife tikudziwa kuti pakuyenera kukhala china chake chimene iye atabweretse patsogolo. Mwina funso lili malingaliro anu limene iye ali yankhule kudutsira pamenepo. Iyakhoza kuyankhula izo kudzera muthenga mawa uno. Iyakhoza kuyankhula izo siku uno pa msonkhano, iye kwina kwake pakati palero. Iyakuyesera kutero kuoneka ngati muchenjeza wina wake kuti agwire mawu.
To turn to the written word.
Sobano kuti tinembenukire kumawu olembedwa. Tiyeni ife tipite ku buku la Exodo kwa phunziro la Sunday School. Kodi inu muli ndi msonkhano wa ubatizo? Ayi. Msonkhano wa ubatizo pa 6 kologo masana uno.
Let's go to the 17th chapter of Exodo.
Tiyeni tipite ku mutu wa 17 wa Exodo ndi kuyamba ndi ndime ya 5 ndi kukhulupirira ndime ya 5 ndi 6 ya mutu 17 wa Exodo.
And the Lord said unto Moses,
Ndipo Ambuye anati kwa Mose, pita pamaso pa anthu ndipo utenge ndi iwe akulu a Israeli ndi ndodo yako imene iwe unakanthira nayo mtsinje. Utenge iyo mudzanja lako ndipo upite. Taona, ine ndidzayima patsogolo pako pa thanthwe mu Horebu. Ndipo udzakantha thanthwe. Ndipo apo padzatuluka madzi kuchoka mu iro kuti anthu akakhoze kumwa. Ndipo Mose anachita chomwecho pamaso pa akulu a Israeli.
If I should call this a
Sobano ngati ine ndingaliche ili phunziro laling'ono la Sunday School, ine ndikufuna kuti nditenge ili ngati phunziro pakuphunzitsa kwa mawa uno. Madzi opezeka nthawi zonse ochokera mu thanthwe.
We know that Israel has always been
Ife tikudziwa kuti Israeli wakhala nthawi zonse ali chitsanzo cha mbiri yakale cha mpingo. Chifukwa Israeli anali anthu a Mulungu kufikira iwo atatuluka mu Igupto, ndipo kenako iwo anali mpingo wa Mulungu chifukwa iwo anali atalekanitsidwa ku dziko lonse lapansi. Ndipo pamene ife talekanitsidwa ku dziko lonse lapansi, ndiye ife timasandulika mpingo. Koma ngati ife tamangirizika ndi dziko lonse lapansi, ndiye ife sitili mu mpingo. Tsopano ine ndikudalira kuti zimenezo zikupita mwakuya kwenikweni, zikugwira malo ake. Maona, ife sitili mpingo mpaka ife titalekanitsidwa kuchoka ku dziko lapansi. Kudzilekanitsa tokha kutuluka pakati pa anthu osayera, osamachita ndi iwo, ndipo osakhala ochita nawo machimo awo. Musati mudzimangirize nokha ndi osakhulupirira, koma mudzilekanitse nokha ku zinthu za dziko lapansi. Ndipo pamene Israeli anali mu Igupto, iwo anali anthu a Mulungu. Ndiye pamene iwo anayitanidwa atuluke, kapena anakhala ndi kutuluka kunja, ndiye iwo anatchedwa mpingo. Chifukwa panali pamenepo pamene iwo anadzilekanitsa okha kuchoka ku dziko lonse lapansi. Ndipo mawu omwe oti mpingo amatanthauza oyitanidwa atuluke, Eksodo, kutuluka. Wina aliyense wa ife monga Khristu tinakhalapo ndi kutuluka moyo mwathu. Ife tinakhala ndi nthawi pamene ife tinayitanidwa lituluke kuchoka pakati pa anzathu, kuyitanidwa kutuluka kuchoka pakati pa anthu amene ife nthawi ina tinayanjanapo nawo ndi kukhala anthu osiyana, kuti tiyende ndi anthu osiyana amene amachita mosiyana ndi kuyankhula mosiyana. Uko kunali kutuluka moyo wathu. Chitsanzo chabwino kwambiri Israeli anatipatsa ife, chapamene Mulungu anawaitana iwo atuluke, iwo anali nako kutuluka, ndipo anatuluka kuchoka pakati pa anthu a dziko lapansi ndi kukhala fuko lolekanitsidwa kwa Mulungu anthu achilendo. Iwo anayenda pansi pa mithunzi ya mpando wa chifundo, iwo anakhala moyo ndi kuyenda ndi lawi la moto lalikulu. Ndipo Mulungu anawabweretsa iwo kuchoka ku Igupto kupita ku dziko limene iye anali atalonjeza. Ndipo mukutuluka uku iwo anapatsidwa mtsogoleri wa uzimu, mtsogoleri yemwe anali Mose, mneneri wamkulu wotchezedwa amene anali munthu wamkulu. Iye anali munthu wa Mulungu, iye anabadwa munthu wa Mulungu. Mulungu anamuyitana iye kuchokera kwa mayi ake ngakhale isanafike nthawi imeneyo. Mulungu anamudziwiratu iye maziko a dziko lapansi asanayikidwe, kuti adzakhala mtsogoleri ku mbado umenewo, kuti adzabweretse chisodo uyu kwa anthu. Uno nthawi ina yapitayo ine ndinayankhula kwa ana ang'ono kuno kukachisi, ndipo ndinali ndi ulaliki wa ung'ono kwa iwo. Ndipo ndinawawuza kapena ndinapereka kufotokoza kwa kung'ono kwa momwe Yokobedi momwe iye anapempherera, iye ndi amulamu abambo ake a Mose, zokhudza kuchita china chake chokhudza kukawawombola anthuwo. Ndipo amulamu anaona masomphenya a Mulungu atayima kapena mngelo akulozera chakumpoto, ndipo anamuwuza iye chimene chikanati chidzachitike. Ndipo Mose wang'ono anabadwa, ndipo iwo sanaope malamulo a mfumu kapena ziopsezo. Iwo anadziwa kuti Mulungu anali ndi dzanja lake pa Mose, ndipo izo zinakhazikitsa izo kukonkulondola. Zilibe kanthu zimene mfumu inanena, zimene dziko la ndale linanena, zimene chilichonse chinanena. Wanadziwa Mulungu anali ndi dzanja lake pa Mose, kotero iwo analibe mantha kuti amumasule iye pakati pomwe pang'ona. Pamene izo zonse zinali zonenepa ndi ana ang'ono a Chihebri, pamene iwo anali atawadyetsa iwo kunja uko kung'ona. Ndipo komabe Mose anayikidwa mu chombo cha ching'ono, ndipo chinatumizidwa pakati pa ng'ona, pomwepo pakati pa izo, chifukwa iwo samaopa kanthu. Iwo anadziwa kuti Mulungu anali ndi dzanja lake pa Mose. Chabwino tsopano ngati ife tikanangodziwa chinthu chomwecho, kuti mtsogoleri wathu wamkulu mzimu woyera Mulungu wamutumiza iye, ndipo iye ndi mtsogoleri wathu, ndipo zilibe kanthu chimene dziko linganene. Ndipo ndimochuluka bwanji iwo amakusekani inu ndi kukupangani inu choseketsa, ife timatsatira mtsogoleri wathu. Mulungu anatumiza mzimu woyera kuti ukhale mtsogoleri wathu. Mukuona kanthu pali pang'ono ndipo dziko sindionanso ine komabe inu mudzandiona ine pakuti ine ndidzakhala ndi inu ngakhale mwa inu mpaka kumapeto a dziko lapansi kotero mtsogoleri wathu wankulu ali ndi ife mzimu woyera tsopano ife tiyenera kutsatira mtsogoleri ameneyu ndi kuchita basi monga iye akunenera kuti tichite ndipo mtsogoleri ameneyu sadzatichotsa konse ife pa njira iye atisunga ife mu njira yolondola yalemba nthawi zonse koma iye sadzapita kumbali imodzi kwa china chake ndi mbali iyi kwa china chake iye akhala molunjika mu njira ya malemba ndipo mose anali ndi njira kuti iye amayenera kumutenga israeli ndi kutsatira ndiye modutsa nyanja yofira pompo modutsa yorodano kulowa mu dziko lolonjezedwa kudutsa kudzera mchipululu uyo sanali mose anachoka pa mzere uyo sanali mulungu anachoka pa mzere iwo anali anthu amene anachoka pa mzere amene anayambitsa mavuto kotero tiyeni ife tiganize za zinthu zimenezi tsopano ndikhululukireni ine mose monga mtsogoleri wodzozedwa wotsiriza pamene iye anali ataonetsera kwa anthu mwazizindikiro ndi zodabwitsa kuti mulungu yekha kanakhoza kuchita iye anachita zizindikiro izi ndi zodabwitsa pamaso pa akulu a israeli ndi pamaso pa israeli mpaka iwo anakhutitsidwa kuti mose ameneyu anali mmodzi wodzozedwayo amene anali woti akawatenge iwo kutuluka mdziko lili ku dziko labwino limenelo limene iwo anali atalonjezedwa ndiye pamene iwo anaona zinthu zazikulu izi zimene mose anazichita mu dzina la mulungu iwo anali ololera kumutsatira iye ndipo iye anawatengera iwo kunja anawatsogolera iwo kudutsa nyanja yofira anawoloka anali pa dziko lowuma ndipo mu ulendo wa mchipululu zimene zikutanthauza nthawi zakuyesa pamene munthu amulandira khristu ngati mpulumutsi wake chilichonse chili pa denga la nyumba koma munthu ameneyu asanafike mu ubatizo wa mzimu woyera munthu ameneyu iye akuyenera poyamba kukhala ndi ndondomeko yakuyeretsedwa iye akuyenera kukhala ndi nthawi yakuyesedwa moyo wake nonsa ino munakhala nayo iyo iye anali ndi nthawi yakuyesedwa iyi mwana aliyense amene abwera kwa mulungu amakwapulidwa koyamba kulangidwa kukwapulidwa ndipo ngati ife sitingapirire kukwapulidwako ndiye izo zimaonetsera kuti ife sitili ana a mulungu ife ndi ana apathengo ndipo sati ana a mulungu baibulo linatero koma ngati ife tingakhoze kupirira kukwapulidwako podziwa kuti zinthu zonse zimachitira ubwino kwa iwo amene amakonda mulungu ndiye ife ndi ana amuna ndi akazi a mulungu ndiye iye amatisindikiza ife ndi mzimu woyera mpaka tsiku la chiwombolo chathu mwaona ndiko kukwapulidwako kupsinjika chinthu chimene ife timadutsamo ndipo israeli monga choyimira chambiri yakale anayenera kutenga kukwapulidwa uku tsopano pamene iwo anali kumusi ku igupto ndipo mulungu anatumiza mose ndipo iye anatambasula ndodo ndipo utitiri ndi nsabwe zinabwera pa nthaka iye anatambasula molunjika ku dzuwa ndipo ilo linatsika pansi iye anatambasulira ilo pa madzi ndipo iwo anasandulika magazi bwanji israeli anali komwe ku kenani komwe ku gosheni basi akungokhala ndi nthawi ya ulemerero dzuwa silinatsike konse pansi miliri sinawakande konse iwo bwanji iwo basi amangokhala ndi nthawi ya ulemerero basi monga inu munachitira pamene inu munapulumutsidwa koyamba chilichonse mbalame zinayimba mosiyana ndipo aliyense anali wokoma ndipo oh my mmene chilichonse chinalili chabwino pamene inu munapulumutsidwa koyamba iye panabwera nthawi yakuyesa kukwapula nthawi yakuyeretsa kudziyeretsa nokha ku zinthu za dziko lapansi kusiya pambali zolemetsa zimene zimakulepheretsani inu mopweka inu munthu munayenera kusiya kusuta kwanu kusiya kumwa kwanu kusiya kupita kochita njuga mapando a usiku onse amakadi zinthu zonse izo inu mumayenera kudziyeretsa nokha kuchoka ku izo mwachiphumbiriro mumagazi a yesu khristu kudziyeretsa nokha mnakazi mumayenera kulola tsitsi lanu likule kudalikitsa madiresi anu ndi kumachita mosiyana ndi momwe inu munalili nthawi yakuyeretsa nthawi zambiri iwo amatha kuwukira ndi kubwerera m'mbuyo chabwino ameneyo si mwana wa mulungu maona mwana wa mulungu amayang'ana molunjika ku Kavare ndipo amadziwa kuti izo ndi zakwa ubwino wake kotero ndiye ndondomeko ya nthawi imeneyo pamenepo ndi pamene kugwa kwakukulu kunachitika mu israeli pamene nthawi yayikulu iyi yakuchulukana ndiye anthu anayamba kugwa kuchoka mbali imodzi kupita kuina ndiye mukucheza kwawo chabwino ife tikanakhumba tikanakhala kumbuyo kumunsi ku Igupto miyoyo yathu ikunyasidwa ndi mkate wopepuka kuno mwakuyankhula bwina ngati ine ndikanati ndizitenge izo mwambiri yakale tsopano izo ndi zimene iwo ananena tsopano mu nthawi ya magono izo zikanakhala oh lachitatu lililonse usiku msonkhano wa mapemphero la mulungu lililonse mawa bwerera kuchalichi kodi ife timamva chiyani chinthu chomwecho mlaliki kuyimirira ndi kulalikira nyimbo nkubwerera mbuyo mwaona ndiye inu mukungopita ngati malo a ntchito inu siwopembedza wopembedza amapita kumeneko kuti akapembedze kuti akadzionetsere yekha pamaso pa mulungu wake kuti akamuyamike mulungu chifukwa cha ubwino wake mawu aliwonse iye amakangamira ku iwo monga ngati nkhani ya chikondi ngati iwe umayenda ndi mtsikana chifukwa chakuti iwe umadziwa kuti iyo inali ntchito kapena iwe umayenda ndi mnyamata pamene iwe unali wang'ono amayi akufuna kuti ine ndiziyenda ndi mnyamata uyu koma ine basi sindingakhoze kumupirira iye iwe sumapeza kalikonse kwa iye akabwera kudzakuona iwe kapena ngati izo zili chomwecho zokhudza mtsikana kwa mnyamata kapena mnyamata kwa mtsikanayo iwe ukayenda ndi iye iye amakutopetsa iwe amayi akufuna iwe kuti uziyenda ndi iye chifukwa iye ndi mtundu wa mtsikana umene amayi amaukonda mwaona izo zimakutopetsa iwe sinkhani yachikondi koma iwe sumasamala iwe sumafuna kuti udzikonzekonze iwe sumafuna kuti upite kukamuona iye ndipo izo ndi bwanji ndi chinthu choopsa ndipo pamene iye akubwera kudzakuona iwe mayi iwe umangofuna iye atachita changu azipita kwawo ndiyo njira yomweyo yomwe ili pamene iwe chifukwa chiyani iye amalalikira motalika kwambiri nanga bwanji zinthu zonse izi ndi chilichonse mukuona inu simuli muchikondi koma pamene inu mukangamira kwenikweni kumawu aliwonse monga mzimu unakupatsani inu chenjezo mawa uja mwaona kukangamira kumawu aliwonse izo zikhoza kukhala zimene iye wakhala kuyankhula kwa inu zokhudza izo kukangamirabe imoyo wamuyaya mawu aliwonse a mulungu ndi chimwemwe kupita kuchalichi pachochitika chilichonse kaya kwatentha kwazizira kosanjanitsika kaya anthu akukangana kulimbana chilichonse chimene wakuchita icho ndi chachimwemwebe kumva mawu a mbuye pamenepo inu ndiye muli mchikondi ndi khristu mwaona inu mumakonda kupita kuchalichi chiyabwino wokondedwa pano ndila mulungu mawu akenanso ine ndikuganiza ife tikuyenera tiwasambitse anawa ndikupita kumunsi kumeneko mayi izo ndi zotopetsa mwaona inu simuli mchikondi koma ngati inu muli mchikondi kwenikweni inu basi simungathe kupirira mpaka la mulungu mawu litafika inu basi mumangoyenera mufike kumunsi kumeneko ndi iwo ndipo ife timapeza ndipo kusiya anthu a mulungu iwo samakutopetsani inu bwanji iwo ali iwo ndi abale ndi alongo monga ine ndikakonda kunena inu mumakhala wokhuthala monga manyuchi amawere pa mawa wozizira iwo samayenda iwo amangokhala pamodzi inu mukudziwa amangogwirana molimba tsopano ndicho chofotokoza chamwano koma ndiko iko ndiko kuyesera kuti ndikudziwitseni inu chomwe ine ndikutanthauza inu mukuona inu mumamatirane pamodzi ndipo mozizira momwe iko kungakhalire molimba momwe iwo amamatirana ndipo ndi mmene zikuyenera kukhalira ndi ife mozizira pamene abwenza dziko lapansi akutayani komabe mwapafupi kwambiri kwa iye mamatirani ndipo chimene ife timakonda wina ndi mzake sichifukwa chakuti ndife ena ake koma ndi khristu mwa wina ndi mzake amene ife timamukonda inu mukuona ndi mulungu amene ali mu umunthu wathu amene ife timamukonda tsopano ife timakonda kubwera pamodzi ife tinkakonda kuyimba nyimbo yakale chodala chikhale chimango chomwe chimatimangiriza mitima yathu mu chikondi cha chikhristu chiyanjano chamalingaliro a paubale chili chonga chija chakumwamba mwaona chiyanjano chamalingaliro a paubale chili chonga chija chakumwamba pamaso pa mpando wa chifumu wa atate athu ife tikukhuthulira mapemphero athu odzipereka mantha athu ziyembekezo zathu zolinga zathu mzimodzi zitonthozo zathu zathu ndi zosamalira zathu. Mugona inde bwana pamene mmodzi wakhala ndi mdalitso ife tonse timakhala kokondwa ndi iyo. Pamene mmodzi wakhumudwa ife ndi wokhumudwa ndi iye. Ife timafuna tonse tikhale pamodzi. Tsopano umo ndi mmene ife tikuyenera kukhalira. Ndipo umo ndi mmene Israeli ankayenera kukhalira. Koma izo zinakhala zolemetsa. Oh, mkate wakale uwo pepuka. Mkate wa ngero. Chabwino, kodi ife tikusamala chiyani za mkate wakale wopepuka. Mioyo yathu ikunyansidwa ndi zinthu izi. Ndipo chilichonse ndi cholakwika. Ndipo mana awakale amene amagwa usiku uliwonse. Bwanji, ife kuti bwino tikhale ndi galiki ndi adyo ochokera ku Igupto. Mukuona, mitima yawo sinali yokonzekera ulendo. Ndipo pamene mwamuna kapena mkazi ayamba kudandaula zokhudza kupita ku Chalichi, iwo amatopa kwambiri ndi kupita ku Chalichi. Iwo sali wokonzekera ulendo. Uko nkulondola, kali china chake cholakwika pena pake. Oh, pamene inu mumukonda Mulungu, ndikumaganiza kuti inu mukupita kumwamba, ndipo nonse inu mukupita limodzi. Ichiyanjano chotani, ichimwembwe chotani cha uzimu, otsamira pa mkono wosatha. Oh, ndimtendere wodala otani, ndi Ambuye wanga pafupi kwambiri, otsamira pa mkono wake wosatha. Ndi chotani, ife timayimba nyimbo zimenezo, ife timagawana nkhawa zofanana, zolemetsa zathu. Zofanana kunyamula ndipo nthawi zambiri kwa wina ndi mzake umatsika msozi wachisoni pamene ife tisiyana izo zimatipatsa ife ululu wamkati koma ife tidzakhalabe olumikizana mu mtima ndikuyembekezera kuti tidzakumananso pa nthawi ya msonkhano wa pemphero yotsatira inde bwana olumikizanabe mu mtima tsopano inu mukukonzekera ulendo mwaona inu muli wokonzeka kuti mupite dziko lolonjezedwa nthawi zoyesa pali malo opsa mchipululu nthawi zoyesa Israeli mu nthawi yake yoyesa iye anayamba kukangana ndi kulimbana ndi wina ndi mzake ndi kunyansidwa ndi mkati ndipo iwo ankafuna kubwerera ku Igupto ndipo kotero iwo anayamba kudandaula za mtsogoleri wawo iwo anali ndi mantha kuti iye ankawasocheretsa iwo atatha iye kudzionetsera yekha kukhala mtsogoleri ndipo Mulungu anali atatsimikizira kuti iye anali mtsogoleri chabwino mwina ife tachita ngati wotengeka pang'ono ndipo mwina ife tapatuka tonse pamalo olakwika kapena china chake chonga icho mwaona iwo amacheza motsutsana ndi Mulungu ndi motsutsana ndi Mose Mulungu ndi mtsogoleri wake tsopano pamene ife tifika pamalo ndikuti ine sindikudziwa kaya mawuwo amatanthauza ichi kapena ayi ndipo ine sindikudziwa zokhudza mzimu woyera ine ndi wokayikira pang'ono za izo ine ndikuwadziwa ena omwe samatero chabwino pitirirani ku Igupto mukuona koma ngati inu muli wotsimikiza kwenikweni kuti mukhale pa njirayo khalanibe ndi mtsogoleri uyu mzimu woyera khalanibe ndi mawu ndipo ngati inu muti mukhale ndi mzimu iwo ukusungani inu mu mawu uko nkulondola iwo ukutengerani inu pansi mu mzere njira ya mawu ndipo musachite mantha ndi iwo iwo sikubwerekani paliponse iwo basi ungokuthandizani inu ngati inu mwapwetekedwa iwo uchiritsa mabala onse mzimu woyera utero tsopano ife tikupeza kuti pa njira iyi atatha iwo kufika monga chonchi iwo anafika ku malo a Horebu ndipo HORAB Horebu ndiye ife tikupeza chieni tiliphwanye dzina limenero pamenepo ndi pamene dzina Horebu limatanthauza malo owuma kapena chipululu ndipo pamene ife tituluka mu chiyanjano ndi wina ndi mzake mu mpingo ndi kunja kwa chiyanjano ndi mzimu woyera izo zimatibweretsa ife ku malo owuma chipululu wopanda chamoyo chilichonse chili ndi zobaya pa icho mwaona chipululu kachidutswa kakang'ono kakhonje ndi chobaya chimenecho pa ilo kodi inu mukudziwa chimenecho chili limenero ndilo tsamba laling'ono lofewa lofunika limene lakhala lopanda madzi ilo langodzimangiriza lokha molimba mpaka ilo ndi chobaya ndipo pamene inu muona wina wake monga choncho mwina ndi moyo wofunika umene ukanakhoza kuthiriridwa moyenera ndikanakhala tsamba laling'ono lofewa kapena china chake koma m'malo mwa icho ilo limadzikulungiza lokha mpaka ilo limakhala chobaya basi kumangomenya pa chilichonse inu mukudziwa Kubeza chola kuika. Chintu joka jomwe ilo likusowa. Ndi mazi basi. Ndizo zonsi. Ilo basi. Ilo likungo soweka. Chichitimutso. Kabena kuregana. Kutitimuka kojo kira kwa mbuye. Ilo. Niti dambasura ilo loka. Ngadinu. Munga ngoriga ilo kumazi. Koma ndipo pamene iwa amene. Ama kalaba malo amene o. Amene la kutia futike. Nishi kalidwe. Che malo amene o. Ndipo iwa amene ama kumba kukala. Mushi kalidwe. Chantungu mene o. Chako mene chiri jonse. Chikungo koma. Na ndikulimbana ndikugangana ndikulimbana monga choncho chabwino inu basi mukala basi mujikalida jimenecho ndizo zonse koma ife siri kuyenera kukhala pamenepo sizofunikira kwa ife kuti tikhale pamenepo sopano holebuyu anali malo amene mulungu anakhumudwitsidwa ndi anthu kwa iwo anali ataenda malo amenewa ndipo anali atafika muchikhalidwe chimenechi ndipo iye anawabweretsa iwo mozungulira ku izo chifukwa kuti iwo sakanayenda mu njirayo iwo anachoka pa njira yayikuluyo anachoka kupita mbali iyi ya msewu ndipo ndiye izo zinamupangitsa mulungu kuti achita china chake chimene chinali choopsa iye anamupangitsa mulungu kuti amulole Mose kutenga ndodo yachiweruzo imene iye anaweruzira nayo fuko ndikukantha thanthwe kuti likatulutse madzi sopano pali phunziro lokongola pano ngati ife tingakhoze kulimvetsa ilo maona ndipo chifukwa kuti ife timachoka kwambiri pamalo ndi omangika ndi dziko ndi zinthu izo zinamupangitsa mulungu kuti atenge ziweruzo za dziko ndi kumukanda mwana wake yemwe ndi izo pa kavari kuti ife tingakhoze kupita mwaufulu kodi inu mukuona chimene ine ndikutanthauza sopano polingana kuti awatengere anthu awa kumadzi ena iwo atatha kufika kumeneko malo owuma awa anapangidwa kavare ndipo pamenepo mulungu anamuwuza Mose iye anati yenga ndodo ndi akuluakulu ndipo upite chitsogolo ndipo ine ndidzayima pa thanthwe patsogolo pako ndipo thanthwe ili linali Khristu ndipo Mose ndi ndodo imene iye anali atabweretsa chiweruzo pa fuko la Israeli anatenga ndodo yomweyi ndipo anakantha ziweruzo za mulungu pa thanthwe mukuona iye anatengera machimo a anthu pa ndodo imeneyi imene iye akanawakanthira anthu malo mwakuti awakanthe anthu iye anakantha thanthwe ndipo thanthwero kudzera mu ntchito ya mulungu linabweretsa chipulumutso linabweretsa madzi kwa anthu owonongeka ilo linabweretsa moyo kwa anthu akufa ndipo ndizo zimene mulungu anachita potenga yake ndodo yake yachiweruzo ndi kupiringiza machimo anga ndi machimo anu mozungulira ndodo imeneyi pamene iyo inkayenera kuti itikanthe ife koma iyo inamukantha Khristu kuti kuchokera mwa iye munatuluka madzi amene amatanthauza mzimu mzimu woyera unabwera kuchokera kwa iye kuti ukatipatse ife moyo tsopano ife tili ndi moyo wamuyaya tsopano thanthwe limenero anali Khristu tsopano ife tikufuna kuzindikira ine ndaona zojambula zambiri za runtha za thanthwe ili ine ndinaona chimodzi mwazokuta kwambiri wosatikale kwambiri paka pamene panali mwala waung'ono utakhala pamwamba pa phiri ndipo Mose ankayenera kukantha thanthwe limeneri ndipo Israeli anali pansi imenemo ndi kapu yachiyi watengera iwo chakumwa kuchokera mukutumbuka pang'ono kumene kumagwa kuchokera mu thanthwe ili tsopano limenero ndilingaliro chabe la wina wake koma pamene thanthwe ili linatulutsa madzi ake panali anthu oposa 2 miliyoni pambali pang'ombe ngamira ndi chilichonse chimene chimamwa mu miphika ya madzi kuchokera mu ilo iwo unali mtsinje wotumbuka umene umatuluka kuchokera pamenepo umo ndi mmene iwo amayesera mupangira Khristu mzimu oyera lero ndizo basi kuwaza kwa pang'ono mwaona basi zongokwanira kuti zikupangitseni inu kukhulupirira kuti kuli mulungu ayi izo ndi kuchuluka kwa madzi Davide anati chikho changa chikusefukira ndicho basi kutumphuka kwa mzimu oyera anthu amachita mantha ndi iwo anthu ena amanena chabwino ine ndikungoopa pang'ono kuti ine ndichite ichi kapena icho kapena ngati ine ndingapezeke kuti ine ndalowa mwakuya kwambiri ine ndigoza kukuonetsani inu wina wake yemwe anapita kutali kwambiri koma inu simumaloza kwa wina amene sanapite kutali kwambiri mukuona inde Nanga bwanji iwa amene sana pita kutali kwambiri. Sopano ife takhalapo nawo anthu ena amene analowa muthupi ndipo anapita panjira yorakwika ndipo sati Mulungu koma anthu anatenga chifukwa acho opanda utsogoleri wabwino ndi zina zotero zinawapangitsa iwo kuyenda kolakwika ndipo iwo anapita mukutengeka ndipo kenako dziko lonse mdyerekezi amawalozera iwo wonani icho wonani icho chabwino ndiloleni ine ndiime mawa uno ndikukulozerani mbuyo kama teni ya mamilioni kuchulikita mene sana bange mkwamwe kuyamba. Nanga bwanji iwo maona tayanga nani pachikhalidwe chawo tayanga nani pa munthu ngati Aikman lero ndiza pamwamba iwo amati apentekoste opanda khalidwe ndi osalongosoka ndipo iwo ndi osaphunzira ndi zina zotero monga choncho tayanga nani pa Aikman mmodzi wa amuna ophunzira kwambiri pa dziko ndipo iye anapha ana 6 miliyoni ndi akazi ndi amuna miyoyo 6 miliyoni. Inu simumafuna kuloza malina wake monga choncho koma munthu wina wang'ono amene samakhoza kuwerenga mkomwe anatchula mwina dzina lina lake la mu Baibulo molakwika ndipo kapena mwina ananena china chake kapena anachita china chake cholakwika kapena anapanga kulakwitsa kwina anyuzipepala amafuna kuzilemba izo paliponse ndi kunena iwo sari oti adzidaliridwa ndiye ngati izo sizingadaliridwe nanga bwanji maphunziro zinthu ndi zalunda zimene iwo ali nazo lero tayang'anani pa Adolf Hitler tayang'anani pa nzeru wa mdziko lero tayang'anani kwa iwo maneno akale msuzi watseke wa mkazi ndi omwewo watseke wa mphongo chinthu chimene inu mukenera kuchita ndi kukhala wothekera mwa mzimu woyera kusiyanitsa chimene chili cholondola ndi cholakwika ndi kutenga chimene chili cholondola ndi cholakwika. Sopano ife tikupeza kuti kavare uyu amene iwo anali naye ndi madzi amoyo anatumbukira kwa anthu. Sopano anthu ena ali nazo pa mitima yawo ndi malingaliro kuti Israeli yense anamwa ndipo kenako iwo anatenga ngamira ndi kumanga fundo zawo pa kavaro ndi zina zotero ndipo anatenga anawo nayenda ulendo wopita kwina kwakenso ndipo analisiya thandwero pamenepo ndi kutumphuka. Uko ndikulakwitsa thandwe limenero linkawatsatira iwo ndipo madzi amenewo ankawatsatira iwo. Tsopano mu Akorinto woyamba mutu wa 10 ndikukhulupirira ndi ndime ya 11 inu mukhoza kuzipeza izo kuti thandwe limenero linkawatsatira a Israeli kulikonse komwe iwo ankapita kuyambira pa tsiku limenero mpakana thandwelo linapita ndi iwo ndipo madziwo ankawatsatira iwo ndi choyimira chokongola bwanji ndi kugwira kokongola ndi nangula kwa wokhulupirira lero amene akudziwa kuti thandwe limenero limene linakanthidwapo kamodzi kuti madzi amenewo amene anatsanulidwapo kamodzi kuchokera pa Calvary amapita ndi ife kulikonse ife tiri oh mai sikubwerera ku malo ena ake ndi kunena chabwino ife tinali ndi madzi dzana chakumeneko ife tili ndi madzi lero pamwe pano chifukwa thandwe limenero linali Khristu ndipo Khristu ali yemweyo dzulo lero ndiko nthawi zonse mwaona thandwe limenero linatsalira Israeli iwo sanatsalire thandwe koma thandwe linawatsatira iwo amen. Israeli anapita pa ulendo wawo iwo anali ndi chinthu chimodzi chokha choti achite ndicho kusunga njira mowongoka molunjika kumene kupita mu dziko lolonjezedwa ndipo thandwero ndi madziwo zinkawatsatira iwo thandwe likuwatsatira iwo. Akorinto woyamba amakuwuzani inu choncho mutu wa 10 chabwino thandwe limenero anali Khristu. Mulungu anatenga ziweruso za anthu ndipo anazika izo pa Khristu ndipo anamukantha iye. Kodi inu munazindikira panali ng'alu mu thandwe kuchokera pamenepo thandwe linali ndi ng'alu mu ilo pamene Mose analikantha ndipo Khristu anali ndi ng'alu pamene iye anakanthidwa iye anavulazidwa chifukwa cha zolakwa zathu ndipo ndi mitungirima yake ife tinachiritsidwa kuchokera kumoyo umenewo panatulukapo madzi amoyo amene ife timakondwera nawo kwambiri lero. Sopano kuti mupeze moyo umenewu kumbukirani moyo wa Khristu umakhala ndi mpingo. Haleluya. Oh, ngati ife tingazike malingaliro athu pamenepo kwa maminiti 10 wotsatira Khristu samausiya mpingo. Ine ndidzakhala ndi inu nthawi zonse ngakhale kumapeto a dziko lapansi. Ndi anthu amene amamusiya Khristu osati Khristu kuwasiya anthu. Anthu amausiya iwo ndi kusakhulupirira kwawo. Iwa amamusiya Kristu, osati Kristu wasiya anthu. Israeli anausiya mtsinjewo, osati mtsinje kumusiya Israeli. Mukuona pakuti Baibulo momvera bwino limanena kuti thandwe ndi madzi zinamutsatira Israeli. Zinkawatsatira iwo kulikonse iwo ankapita, iro linkapita nalonso. Oh, ine ndingakonde mawa uno ngati ife tikanakhala ndi nthawi kuti tidapenuzire kumutu woyamba wa Yoswa pamene iye anati paliponse pamene zidendere za mapazi ako ziti zidzabonde, ine ndapereka kwa iwe. Kulikonse kumenewe upita, Ambuye Mulungu wako ali ndiwe, usati uope munthu aliyense, ukhale wolimba mtima. Basi kulikonse kumenewe ukabondepo, ine ndilipo mwepo ndiwe. Zilibe kanthu kumene iko kuli, Mulungu akupita ndi Yoswa, Mulungu yemweyo akupita ndi mpingo wake mawawulo. Tiyeni tiwe kuchokera kukasuka ameneyu kumeneko, paliponse pamene iwe ukabondepo, pamenepo ndi pamene Mulungu akhala ndi iwe kuti akathiriremo ndi kukupatsa iwe moyo. Ine ndidzakhala ndi iwe nthawi zonse ngakhale kufikira kumapeto a mʼbado, Khristu yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse, malamulo a Mulungu. Tsopano inu mukuti ndiye mʼbale Branham, chifukwa chiyani zili kuti ife sitimachita zinthu ndiye zimene ife tikuyenera kumachita? Nanga bwanji kuti mphatso zathu ndi zinthu mu mpingo sizimabwera ku mtundu wake kumene izo zikuyenera kukhala? Nanga bwanji mpingo wathu sumabwera kufika kumalo amene iwo ukuyenera kukhala? Anthu mu nthawi yakuyesa amagwa monga Israeli anachitira. Iwo amaganiza kuti Mulungu wawasiya iwo, koma kumbukirani, thandwe sinamusiye konse Israeli. Israeli analisiya thandwe, iye anayiwala za thandwe kukhala ndi iwo nthawi zonse. Iro linali pomwepo, linapita ndiwo kumapeto aulendo, iro linkawatsatira iwo. Iro silinali kutali kuti likhoze kuyankhulidwa, iro silinali kutali kuti likhoze kumvedwa, kapena iro silinali kutali kuti likhoze kuoneka. Ndipo Khristu sali ndi mpingo lero, iye sali kutali kwa kuyankhula. Ena a inu mwabwerera mʼmbuyo ndipo mwachita chimene chili cholakwika, ndipo inu mwataya chimwemwe chimenecho, ndipo madzi anu wauma. Iye akatali pa mtunda woti akhoza kuyankhulika kwa inu. Iye amakutsatirani inu, iye amadziwa kusuntha kulikonse inu mumapanga ndi chilichonse inu mumachita. Iye akufunitsitsa kukumvani inu mukumuyitanira iye pa chochitika. Ndipo kusuntha uku kwa kukulu kwa Pentekoste lero, Mulungu akudikira inu kuti mumuyitane iye pa chochitika. Inu simuli kutali kuti mukhoza kuyankhulana ndi iye. Mwakhale ife tachita molakwika, ndipo tinachimwa ndi kutembenuzira misana yathu kwa iye, ndipo tachita zinthu zimene ife sitimayenera kuchita. Komabe iye ali ndi ife. Khristu anati iye akanadzakhala ndi ife. Baibulo linati madziwo amawatsatira ana a Israeli. Amene iwo anachita ludzu, iwo anadziwa madzi anali pafupi. Tsopano zinthu izi zimalamulidwa ndi malamulo. Kachitidwe konse ka Mulungu kanakhazikitsidwa ndi malamulo. Tsopano ife titenga, tiyeni tiime kwa miniti, tiyeni titenge dziko ilo limatembenuka maola 24 aliwonse, ilo limapanga kuzungulira kwa thunthu mwangwiro kuti ife sitinakhalepo tekera ndi sayansi yathu yonse kupanga wotchi yoti isunge nthawi ya ngwiro kamodzi mukanthawi mawotchi apamwamba omwe iwo anapangapo kumapendo kwa chaka amaonjezera kapena kuti amaminiti ambiri, koma dziko silimalephera konse, koma chimene iye ali pamenepo pa mphindi. Ilo ndilangwira kwambiri mpaka sayansi lero akasidi akhoza kukuzani inu muzaka 20 kuchokera pano kapena zaka 50 kuchokera pano. Basi ndendende dzuwa ndi mwezi zidzadutsana china ndi chinzake. Pamene ilo litembenuka kuzungulira kwake kwa maola 24, ndipo ilo limazungulira nthawi yake mozungulira njira kwa nyengo, ilo silimaphonya muvi. Haleluya! Ndimwangwiro chifukwa izo zikuyenda mogwirizana ndi lamulo la Mulungu. Iwo amadziwa basi ndendende pamene funde limenelo lidzachoke pamene tiyeniyeniyo, chifukwa iwo akudziwa nthawi imene mwezi umalowa. Ndipo Mulungu ali ndi chilichonse choyikika mʼmalo mwake mwa lamulo. Ndipo pamene mwezi umenewo utsika pansi konko limapita funde limodzi nawo, pamene mwezi umenewo ukwera pamwamba pano funde limabweranso nawo iwo. ndipo iwo amadziwa ndende mwanthawi pamene mwezi umenewo utatsike pansi. Iwo akhoza kuzika izo pa kalendala ya Almanaki kwa zaka za mtsogolo. Ndikukuwuzani inu pa miniti pamene funde limenelo lidzayambepo kutsika ndithudi, kwa umo ndi mmene mwezi ukutulukira kunja, chifukwa iwo unayikidwa mu dongosolo la lamulo la Mulungu. Ine ndinali kuima tsiku lina pa nyanja ya Michigan. Ndipo ine ndinapita komwe ku nyanja ya Superior pa njira yanga yopita ku Canada, madzi ambiri amenewo. Ndipo ine ndinayima pamenepo, ndipo ine ndinaganiza ndi mamayilosi angati kudutsa morunjika madzi ambiriwa pano. Ndipo kenako nditatha kudutsa Michi kapena nyanja ya Superior, ine ndikanabwera mu Michigan pafupifupi madzi ochuluka mofanana. Ndipo kumeneko kuchokera ku nyanja ya Superior kupita ku nyanja ya Michigan, kuchokera ku nyanja ya Michigan kupita ku nyanja ya Ontario, ndipo basi ndi Huron ndi nyanja zonse pamodzi ndi mabiliyoni angati kuchulukitsa mabiliyoni kuchulukitsa mabiliyoni. Ndi mbiya zosawerengeka za madzatso pano zakhala mkati mwa nyanja imeneyo. Ndipo kutsidya ku Nevada ndi ku Arizona, New Mexico, Eastern California pakhala maekala mamiliyoni owuma nthaka yopserera imene ili yachonde kwambiri, mwakuti ngati madzi amenewo akanangogwera konse pa nthaka imeneyo, fuko ili likanakhoza kudyetsa dziko lapansi popanda anthu aliwonse anjala ndi kukhala ndi zotsala kuti mutaye mnyanja. Uko nkulondola mamiliyoni amaekala amene pakanakhala kudzalidwa matani kuchulukitsa mamiliyoni ambatata ndi kabichi ndi nyemba ndi letesi ndi masamba ndi serali ndi nkhaga ndi zochuluka. Nthaka ikanakhoza kumeretsa izo, iyo basi ikungofuna madziwo. Ndipo pano pali madzi pamwamba pano, ndipo pano ndi pa nthaka pansi pano. Tsopano ife tikhoza kuziona izo, ndipo ife tikudziwa izo zikhoza kuchita izo chifukwa ife tikhoza kuwayeza madziwo ndi kuwaona ngati iwo ali atsopano ndi kuliyeza dothiro ndi kuona ngati lili la chonde. Tsopano kufuna konse kumene ife tingachite sikudzawayika iwo pamodzi, koma pali lamulo, ndipo lamulo limenelo ndi mphamvu yokokera pansi. Tsopano ngati ife tikanagwira ntchito molingana ndi mphamvu yokokera pansi, ife tikanakhoza kuthirira gawo lililonse ling'ono la malo amenewo, kutenga madzi kuchokera ku nyanja ndi kumathirira iyo. Koma ife tiyenera kugwira ntchito molingana ndi lamulo la mphamvu yokokera pansi. Ife sitingazifune izo kunja uko, ife sitingazifulire izo kunja uko, ife sitingakuwe izo kunja uko, ife tikuyenera kugwira ntchito molingana ndi malamulo a mphamvu yokokera pansi kuti tiwatengere iwo kumeneko. Mulungu ameka chilichonse mulamulo. Kuno ine ndimaganiza, ine sindikudziwa ngati ine ndinakuwuzanipo izi kapena ayi. Ine ndinali kumusi mu Kentucky ndi kusaka agologolo ndi mbale udo pafupifupi chaka chapitacho. Ndipo ife agologolo anali ngati osowa, ndipo kotero ife tinapita ku nyumba ya mzathu kuti tikafufuze zokhudza kusaka. Munthu wina anali ndi maekala ambiri ya malo, ndipo pa malo amenewo panali mitengo yambiri. Koma mbale udo anandiwuza ine kuti munthu ameneyo ndi wachikunja, iye ndi wosakhulupirira. Kotero iye ananena kuti iye ankamudziwa iye, kotero iye kapena abambo ake ankamudziwa iye. Iye angapiteko ndi kukafunsa ngati ife tikanati tipatsidwe chilolezo kuti tipite kukasaka. Ife tinayendetsa mpaka kumalo abamboyo, ndipo iye ndi munthu wina awiri onse aiwo muzaka zawo za ma 70. Iwo anali atakhala pansi pa mtengo wa maapulo, ndipo bambo udu anapita kwa munthu ameneyo. Ndipo iye anati kwa iye, kodi ine ndingasake pang'ono pa malo anu? Ndipo iye anati chabwino, iye anati chabwino, iye anati kodi iwe ndi udu wake uti? Kodi iwe ndi mnyamata wa Jim Wood? Iye anati ndi ineyo. Iye anati chabwino, Jim wakale anali waona mtima ndi zina zotero. Iye anati iwe ukhoza kusaka paliponse wokufuna kutero pa malo anga? Ine ndi maekala mahandiredi ochuluka pano, dzithandize wekha utsikire mu iwo wofulawo kuli konse kumenewe ukufuna kutero. Basi ungodzipanga wekha kukhala womasuka. Ine ndinakhala mu galimoto chifukwa ine ndinaganiza mulaliki ndi wosakhulupirira sakanayendera bwino limodzi ngati ife tinali woti tifunse kukondeledwa kwa wosakhulupirirayo. Kotero ndiye patapita kanthawi mbale udo anati chabwino, tsopano kodi ine ndikhoza kukhala ndi mbusa wanga limodzi nane? Ine ndikuganiza izo zikhoza kukhala zabwino kuti iye abwere nawo. Ndipo munthu wachikulireyu anatembenuka pa mpando wake, ndipo iye anati, Wood, kodi iwe ukufuna kundiuza ine kuti iwe watsikidwa kutsitsa kwambiri mpaka iwe ukuyenera kumakhala ndi mlalikiri modzi nawe kulikonse iwe ukupita ndipo kotero kuti ine ndinaganiza zitatha izo ine kuti bwino ndituluke mugalimoto kotero ine ndinatuluka mugalimoto ndipo ndinalankhula kwa bambo wachikulireyo maminiti ochepa ndipo iye anandidziwitsa ine mwansanga kuti iye analibe ntchito yochuluka ndi alaliki chifukwa iye ankaganiza kuti iwo amayankhula zokhudza china chake chimene iwo samadziwa kalikonse kokhudza izo iye anati iwo amangobula pa china chake iwo samadziwa kanthu kokhudza icho chabwino iye anati pamene munthu ayankhula kwa ine ndimafuna iye azidziwa chimene iye akukamba tsopano uko ndikuganiza kwabwino uko ndikuganiza kwabwino iye anati tsopano ngati munthu akuyankhula kwa ine sindimafuna iye ayankhule pa china chake chinzake kulingalira kumene iye sakudziwa kanthu kokhudza izo ine ndimafuna iye aziyankhula china chake kuti iye akudziwa chimene iye akuchikamba chabwino ine ndinachilemekeza icho ine ndinachilemekeza chimenecho mwa munthu wachikulireyo ndipo kotero ine ndinati chabwino ndithudi ameneyo ndi munthu aliyense mu malingaliro ake ndipo iye anati panali mlaliki mmodzi amene anabwera kuno mdziko ili zaka zingapo zapitazo amene anali ndi msonkhano komwe ku Acton ndipo iye anati mlaliki uyu usiku wina pokhala mlendo mu dzikoli ananena kwa dona amene anakhala mwa osonkhana inu muli ndi kampango mthumba mwanu ndipo inu ndi mayi akuti ndi akuti ndipo inu muli ndi mchemwali wodwala komwe pa phiri kuno dzina lake ndi wakuti ndi wakuti iye akufa ndi khansa mimba ndipo anati tengani kampango kameneka ndipo mukakayike iko pa mchemwali wanu ndipo mukamuwuze iye pakuti atero Ambuye iye safa koma akhala moyo iye anati mzimayi yemweyu anali mzathu wa ife ndipo anati ife timamutenga mzimayi ameneyu kampango kameneka kapena munthu uyu kwa munthuyo koyamba iye anati mzimayi ameneyu mkazi wanga ndi ine tinali tili kumeneko mawu umenewo ndipo tinali titatenga tinkamudikilira mzimayi ameneyo ndipo iye anali moyipa kwambiri madokotala anali atamulephera iye kalekale iye anali moyipa kwambiri mpaka ife tinkayenera kumusuntha iye pa nsalu kumunyamulira iye pa bedi ndi kumubwezeretsapo iye kumutembenuzira iye pa nsalu iye anali moyipa kwambiri iye anati usiku wina chakumeneko namveka phokoso ngati kuti iwo anali ndi wina wake yemwe anali atafa ameneyo anali Ben kumeneko ndi kampango kameneko akukatengera iko kumeneko ineti kukhulupirira unali iwe sichoncho Ben iye anali mʼbale Ben pamenepo akutenga kampango kameneko chifukwa iye anamutengera mzimayi ameneyo kumeneko ndipo anati mawu otsatira iye amadya zilumbuwa za maapulo zokazinga ndipo anati iye samangogwira ntchito yake yokha koma iye amagwiranso ntchito ya oyandikana nawo iye anali bwino kwambiri iye anati tsopano ine nthawi zambiri ndakhala ndi kudabwa ngati ine ndingadzamuone mlaliki ameneyo iye ankadziwa chimene iye anali kuchiyankhula anati ine ndikufuna kuti ndidzayankhule ndi iye bale uda anayang'ana kwa ine ndipo ine ndinayang'ana kwa iye ndidayima pamenepo akuda ndi athukuda ndi onyasa ndinakhala tikugona kuthengo ndipo magazi agologolo ali paliponse pa ife ndipo kotero ine ndinati chabwino ine ndinati ndi inu mukutanthauza kuti inu mukhoza kuyankhula kwa munthu ameneyu ndipo iye akhoza kukuwuzani inu mmene iye anachitira izo iye anati inde bwana ndizo zimene ine ndikutanthauza ine ndinati chabwino ndicho chinthu chabwino ine ndinkadya mmodzi wa maapulo ake jekere laling'ono lakale la chikasu linali likufika pa iwo pamenepo inu mukudziwa mdzinja la chaka mu Augusti kotero ine ndinali ndi apulo wang'ono ameneyo ndipo ine ndinali ndidamudya iye ndipo ine ndinati ameneyo ndi apulo wabwino kwambiri ine ndinati kodi mtengo umenewo wakhala pamenepo nthawi yayitali bwanji iye anati ine ndinawudzala mtengo umenewo pamenepo zaka sate kapena 40 zapitazo kapena china chinzake inde bwana ine ndinati ine ndikufuna basi kukufunsani inu funso ine ndinati ndimotani mdziko ine ndawaona maapulo amenewo agwamo mu mtengo umenewo ndipo masamba ake akugwamo ndipo pano iwo alikokha pakati pa Augusti ndipo ine ndinati ife sitinakhale mkomwe nthawi yakuzizira ife sitinakhale mkomwe ndi chisanu kapena chilichonse ndipo komabe masamba amenewo akugwa kuchoka mu mtengo umenewo chifukwa chiyani zili choncho Iye anati, utomoni, wachokamo, muntengo. Oh, ine ndinati, iwo wapita kuti. Iye anati, pansi, mumizu. Ndipo ine ndinati, ndiye ndimodali kabandi, iwo utakhale pansi pamenepo. Iye anati, mpaka nthawi yophukira. Ndipo ine ndinati, ndiye iwo udzabwereranso, ndikubweretsa kwa inu masamba atsopano, kwa mthunzi, maapulo atsopano, kuti muzidya. Iye anati, ndiko kulondola, kulondola ndende. Ine ndinati, chabwino ine ndikufuna kukufunsani inu china chake bwana. Inu mukuyankhula za abwenzi awa amene samadziwa chimene iwo akuchiyankhula. Ine ndinati, kodi inu mungandifotokozere ine ndi nzeru yotani yomwe imaupanga utomoni umenewo kuchoka mu mtengo umenewo? Ngati iwo ukanakhala pamenepo kudutsa mudzinja, mtengo ungafe. Inu mukanaupha mtengowo, nyongolotsi ya moyo ili mu utomoni umenewo. Kotero ine ndinati, izo zingaupe mtengowo, ndi nzeru yotani imene imaupanga utomoni umenewo kuchoka mu mtengo umenewo nkupita pansi mizu ndi kukakhala mpaka nthawi yophukira? Ndipo kenako kubwereranso mwamba ndi kubweretsa maapulo ena. Ine ndinati, ikani madzi mu bigiri ndipo muyikhazike iyo pa kholo, ndipo muone ngati mu ogasiti iwo adzapite pansi pa tsinde la pholo ndi kudzabwereranso mu nthawi yophukira. Mugona? Ine ndinati, pali lamulo lina, pali lamulo la chirengedwe. Nzeru ina inakhazikitsa lamulo ili mudongosolo. Wosati zimenezo zokha, koma nzeru yomweyo ndiyenera kugwiritsa ntchito lamulo limenelo imene imayendetsa iwo pansi mu mzu wa mtengo ndi kubwerera. Iye anati, ine sindinaganizepo za zimenezo. Ine ndinati, ngati inu mungakhoze kupeza nzeru imene imapangitsa utomoni umenewo kuchoka ku nthambi za mtengo umenewo pansi mu mizu ndi kubwereranso, ndiye nzeru yomweyo imene inandiuza ine kumeneko usiku umene uja, ita ukayike kampango kameneko pa mzimayi ameneyo. Iye anati, ndipo iwe ndi mlalika ameneyo? Ine ndinati, inde bwana, uko ndikulondola. Chaka chata ine ndinapita kumeneko, iye anamwalira. Ndipo pamene mkazi wa masiye wake anali atakhala pa mpando akusenda maapulo ochokera mu mtengo omwewo, mbale poyamba iwo amafuna kutithamangitsira ife kunja, iwo sankadziwa omwe ife tinali. Ndipo ine ndinapita ndi kukamuwuza iye zokhudza izo kuti ife tinali ndi chilolezo kuchokera kwa iye. Ndipo tinakamba zokhudza zimenezo, anati iye anapanga kuvomereza kwa thunthu kwa Khristu iye asanafe. Mumugona? Kodi mtengo umenewo umachita chiyani? Ndi nzeru yotani imayendetsa iwo pansi? Ndilamulo limene Mulungu analiyika mudongosolo. Ndipo lamulo limenelo ndi lamulo la Mulungu limene litasamalire wolimvera. Amen. Inu mukudziwa ine sindikusamala ndimochuluka bwanji pomwe inu mungafulire ndi kunena tsopano. Ilo silitero, dzuwa siliwalanso chilimwe ichi, ilo liwalabe muli monse. Ndimochuluka bwanji pomwe inu muti munene ine sindilola nthawi ya usiku kuti ifike, iyo ibwera muli monse. Chifukwa chinthu ichi chimene ife tikukhalapo chotchedwa dziko lapansi chimayendetsedwa ndi lamulo la Mulungu. Tsopano abale ndi alongo, ine ndikufuna kuti ndikufunseni inu china chake iyeno. Ngati ife tabadwanso mwa mzimu wa Mulungu, Mulungu samakhala ndi magawo ang'ono ofoka ndi magawo akulu amphamvu, iye ali pa limodzi Mulungu. Ndipo ngati inu munali ndi za Mulungu zokwanira mwa inu, mpaka izo zinali basi chabe chithunzithunzi, iyo ndi mphamvu yokwanira kupanga dziko lapansi latsopano. Iyo mphamvu yokwanira kuti mupangire mwezi watsopano ndi kachitidwe katsopano ndi Mulungu. Ndipo ndi wamphamvu, ndipo pakali pano wokhulupirira aliyense muno ali ndi moyo wamuyaya umene uli mzimu wa Mulungu mwa inu. Mphamvu yokwanira imene idzaukitse akufa, imene idzachiritse odwala, imene imakhazikitsa mpita wa dziko muchikhalidwe, koma inu imalamulidwa ndi lamulo. Mzimu umenewo umene uli mwa inu, inu ndi ana amuna ndi ana akazi ya Mulungu. Mzimu omwewo umene inu muli nawo mwa inu udzakuukitsani inu eni pa tsiku la chiukitsiro. Yesu pamene iye anali pano pa dziko lapansi, pamene iye anafa, moyo wake unatsikira mu gehena. Ndipo analalikira ku mizimu imene inali mundende, miyoyo imene inali mundende, imene sina lape mukuleza mtima kwa masiku a Nowa. Thupi lake linapita mʼmanda, koma iye asanafe, iye anapereka mzimu wake mʼmanja mwa Mulungu. Zimu wake unapita kwa Mulungu, moyo wake unapita ku Gehena, ndipo thupi lake linapita ku manda. Ndipo Yesu anakanizidwa kuchoka mu chukitsidwa kufikira lemba litakwaniritsidwa. Iye Sara anakhoza kubwerera chifukwa iye anayenera kuti akhale manda kwa masiku atatu ndi usiku. Koma pamene lemba lonse linakwaniritsidwa, chotchinga ichi chinachotsedwapo. Zimu wake unatsikira ku moyo wake ku thupi lake, ndipo iye anaukanso kachiwiri. Ndipo pamene ife tifa, mioyo yathu idzapita pansi pa guwa la Mulungu, kumene ine ndinachita mwayi kuti ndioneko maungapo wapitawo. Monga inu mukudziwa mʼmasomphenya, kumene Baibulo linayankhula zokhudza iko, mizimu yathu idzapita kwa Mulungu yemwe anapereka iyo, ndipo matupi athu adzabwerera kufumbira mʼnthaka. Koma tsiku lina pamene lemba lidzakwaniritsidwa, mizimu yathu idzamasulidwa kuchoka kwa Mulungu, idzakatenga moyo, ndipo moyo kupita ku thupi, ndipo mphamvu imene idzadukitse ife ili mwa ife pakali pano. Ife tsopano tili mʼmalo a mwamba mwamba, ife tsopano tili mu mphamvu ya chuchitsiro. Ngati pakanakhala palibe lamulo ku zimenezo, ana amuna ndi akazi a Mulungu akanadzilengera iwo dziko kunja kuno ndi kupita kukakhala moyo wawowawo kumeneko. Inu muli ndi mphamvu mwa inu kuti muchite izo. Ngati inu muli ndi chithunzithunzi cha mphamvu ya Mulungu mwa inu, inu muli ndi mphamvu yoti muchitire izo. Mulungu ndi wa mphamvu zonse. Mukuona chimene ine ndikutanthauza, mphamvu imene ili mwa inu idzabanga. Inu mukhoza kuyankhula dziko mukukhalapo, ndipo nkupita kukakhala pa ino. Haleluya! Inu apo yo mphamvu imene ili mu mpingo tsopano. Koma iyo imalamulidwa ndi lamulo, ndipo lamulo limenelo sikusunga mulu wati malamulo, ilo ndi lamulo la chikhulupiriro. Yesu anati zinthu zonse ndi zotheka kwa iwo amene akhulupirira. Ndipo ngati inu mungakhulupirire izo, chilichonse kimene Mulungu wake atsogolere moyo wanu kuti muchikhulupirire, chimenecho ndi chanu. Mala aliwonse, zidendene, zimapazi anu zidzabondepo mwachikhulupiriro. Mulungu apereka iwo kwa inu. Amen. Ndi anu, inu muli nawo iwo, ngati inu mungakhoze kupeza kiyi kulamulo limene lina chikhulupiriro amene amatsegula izo kwa inu. Inu mukuona chimene ine ndikutanthauza, mphamvu imeneyo imalamulidwa ndi, ngati inu muli mwana wamwamuna wa Mulungu, ndinu mwana wa mkazi wa Mulungu, imeneyo simakusiyani inu, iyo ili ndi inu nthawi zonse. Koma chikhulupiriro chanu chimapita kutali ndi iyo, koma iyo ikadali pomwepo. Haleluya! Pamene inu mwapulumutsidwa, Mulungu amakupatsani inu chikhulupiriro kuti mudzuke kunyansi za dziko lapansi. Chikhulupiriro chanu chimagonjetsa zinthu za dziko lapansi. Chikhulupiriro chanu ndi chiyani? Chikhulupiriro chanu muchachitika chimenecho chimene Mulungu wachita mwa inu, kuti akupangeni inu mwana wamwamuna wa Mulungu. Inu mumasiya bodza lanu, inu mumasiya kuma kwanu, inu mumasiya kuma kwanu, chifukwa chikhulupiriro chanu chimakwera pamwamba pa izo. Amen. Ngati inu simuchita izo, inu mulibe chikhulupiriro chilichonse. Ndipo mwa chikhulupiriro inu muli wangulumutsidwa. Ndipo izo kupyerera muchisomo, mochuluka momwe chikhulupiriro chanu chili chikhulupitsidwe ndi kuchuluka kwa mphamvu imene inu mungakhale nayo. Chifukwa mwa inu mukukhala mphamvu yopanga kumwamba ndi dziko lapansi. Mulungu amakhala mwa inu. Ndipo inu ndi ana amuna ndi akazi ya Mulungu. Amen. Inu apo. Koma ndi chikhulupiriro chanu, Yesu anati, molingana ndi chikhulupiriro chanu zikhale choncho kwa inu. Ngati inu mungakhoze kukhulupirira zinthu zonse ndi zotheka, indetu ine ndinena kwa inu, ngati inu munganene kwa phiri ili, suntha ndipo nkusakayikira, koma kukhulupirira icho chimene inu mwachinena. Ndiye kodi ndi anthu ankulu wanji amene ife tikuyenera kukhala, kukhala ndi chikhulupiriro mwa Khristu wankulu wowombola uyu amene akukhala mwa ife, thanthwe lokanthidwa ili limene silimausiya konse mpingo. Ine ndili nanu nthawi zonse, ngakhale kumapeto a dziko lapansi. Khalapo nthawi zonse kwakutunthuka kwakukulu kwa chipulumutso ndi mphamvu kumene kunakhuthulidwa kuchokera ku Kavale kupita mu mpingo. Kukhalapo nthawi zonse kwa Mulungu wa moyo, kuyendelera kwakukulu, thanthwe lokanthidwa limene limapita ndi ife mu ulendo wathu. Israeli anataya chikhulupiriro chake, iwo anachoka pa njira. iwa anayamba kusirira mipoto ya nyama ngati iwa akanakhala ndi chikhulupiriro ndi kukhulupirira kuti mulungu anali oti awatengera iwo ku dzikolo apo sivanadakhala kalikonse kowatchinga iwo iwo anali akatsengula kale nyanja iwo anali akakantha miliri pa adani awo iwo anali akawapachika adani awo kumbuyo kwawo ndipo anali akayenda kupita ku dzikolo ndipo komabe sankakhoza kukhala ndi chikhulupiriro chopitirira kulonjezo Yoshua ndi Kalebu anali ndi chikhulupiriro chimenecho iwo anati ife ndi oposa kuthekera kugonjetsa chilichonse chimene chingabwere patsogolo pathu ndilo lomwe lili vuto ndi mpingo ife tikhoza kugonjetsa nthenda iliyonse ife tili nayo mphamvu mwa ife ife ndi ana amuna ndi akazi a mulungu alibe chingaime patsogolo pathu chinthu chokha iye amafuna kupeza wina wake amene angakhulupirire izo amene angakhulupirire chimene mulungu wachita kale kwa ine osati ife tidzakhala ife tili tsopano ndipo kukhalapo nthawi zonse kwa moyo kwa mzimu kuli ndi ife amen ndinu apo ndi chimene ine ndimatanthauza pamene ine ndinayankhula zaphunziro mawa uno madzi opezeka nthawi zonse ochokera mu thanthwe madzi opezeka nthawi zonse ochokera mu thanthwe alipo mpano tsopano madzi amenewo opezeka nthawi zonse ochokera ku thanthwe lokanthidwa lija pa Calvary amene mzimu oyera umene unatuluka kuchoka mwa iye pa Calvary umene unabwerera pa mpingo pa tsiku la Pentecost mzimu oyera omwewo uli pano mawa uno ndipo iwo walipatsa ife lonjezo ndicho chifukwa chake kuyenda pamaso pa anthu odwala amene iye anandituma ine kudaliko ine ndikukhulupirira izo mulungu ananena choncho umo ndi pomwe masomphenya amachitikira mulungu analonjeza iwo mulungu sangakhoze kunama khulupirirani izo inu mukuyenera kukhulupirira izo pakuyenera kukhala china chake pamenepo tsegulani chotsekera chimenecho tsegulani chinthu chimenecho kuti inu mulowemo pa icho chomwe ife tikusowa lero sikupempherera mphamvu yochuluka inu muli ndi mphamvu yokwanira kuti mupange dziko latsopano chomwe inu mukusowa ndi chikhulupirira kuti mugwiritsa ntchito mphamvu imeneyo chimene mukusowa ndi kulamulira moyo umenewo ndi kukhala moyo wa mulungu otero kuti pamene inu mukufunsa mulungu kalikonse inu mukudziwa ife tili ndi chidaliro mwa mulungu cha icho ife tikudziwa ngati ife tisunga malamulo ake iye sadzatikaniza chinthu chabwino kwa ife ngati ife tiyenda ndi iye mulungu kuyenda ndi ife oh my iwo anali ndi chinthu chimodzi chokha choti achite iwo anali ndi chinthu chimodzi chokha choti achite ndicho kukhala molunjika pa njirayo osati kuyendayenda chakuno ndi kuyendayenda cha uko koma kukhala pa njirayo mpingo uli ndi chinthu chimodzi chokha choti uchite kukhala pa njirayo iwo anali ndi lawira moto limene iwo anali nalo kuti adzisunge okha pa njirayo potsatira lawira moto limenelo ndi limene linkawatsogolera iwo chinthu chawo chimene iwo ankatha kuchiona chinali lawira moto limenelo iwo analiona ilo likugwira ntchito kudzera mwa Mose ndipo iwo anadziwa kuti iye anali mtsogoleri lero ife tili ndi mawu ife timatsatira mawu ndipo ife timaona mawu akugwira ntchito mwa wokhulupirira ndipo ife tikudziwa izo zili choncho ndiye mulungu akugwira ntchito ndi ife akutsimikizira mawu ndi zizindikiro zikutsatira ife timakhala ndi mawu mawu amabweretsa zotsatira iwo anakhala ndi mose chifukwa lawira moto mose analitsatira ilo ndipo iwo anatsatira amene anayamba kumutembenukira mose ndi kukangana motsutsana ndi mulungu ndi motsutsana ndi mose iwo anayamba kuyendayenda kupita kumbali imodzi ndi inayo mavuta anabweramo ndithudi ife tikhale ndi mawu ndipo mawu amabweretsa zizindikiro yesu anati zizindikiro izi zidzawatsatira iwo amene akhulupirira mawu mwaona izo zimakhala ndi inu mukhale ndi mawu mawu amabweretsa zizindikiro koma mose iye anachita chiyani iwo anayendayenda ndipo kodi iwo anachita chiyani anayendayenda kuchoka pa njirayo ndipo iwo anataya kapezedwe kawo kamadzi ine ndikuganiza ndizo zimene mpingo wachita lero iwo wayendayenda kuchoka pa njira yalemba iwo achoka kulowa muti zikhalidwe iwo achoka kulowa muti zinthu tating'ono timene iwo samayenera kumachita iwo atengera zinthu iwo atengera zinthu ngati chiphunzitso cha atumwi inu mumazipeza kuti zimenezo mu baibulo iwo anatengera katekisimu amene iwo amawerenga iwo anatengera zipembedzo malo mwacho wachitikira iwo anatengera kugwirana manja malo mwacho wachitikira chobadwanso mwatsopano iwo anatengera kukonkha malo mwa ubatizo wa madzi Yohana atangira kachitidwe koipa Atate mwana ndi mzimu woyera pamene mulibe chinthu choterocho mu Baibulo. Baibulo linati mu dzina la Yesu Khristu pali chinthu chimodzi chokha choti inu muchite ngati inu mukufuna madzi omwewo. Bwererani ku njirayo kachiwiri, bwererani pa Yesana choke. Iye akadalibe pano, inu mumatenga tizikhulupiriro mʼmalo mwa Khristu. Inu mukuyendayenda pa zakupsa mtima. Wina anati chabwino ndine wa Methodist, wina anati ndine wa Baptist. Izo zimaonetsa kuti simuli mkhristu ndiye. Ife ndi a Khristu, ife ndife a iye. Inu mukuti chabwino ngati ine wa Baptist, ngati ndizo zonse zomwe inu muli, ndiye inu sindinu wake wa Khristu, ndinu wa Baptist. Inu mukuti chabwino ndine wa Pentecoste, ngati inu muli basi wa Pentecoste mwachipembedzo, ndizo zonse inu muli. Koma ngati inu muli ndi chokuchitikirani cha Pentecoste, ndipo mawu a Pentecoste abweretsapo chochitika cha Pentecoste. Tsatirani chinthu chomwecho chimene ophunzira amenewo anachita. Mukhale pamenepo mpaka mutadzazidwa ndi mzimu woyera. Ndipo ndiye ngati inu mukhala mosiyana ndi mawu, mzimu umenewo mwa inu umapita mosiyana ndi chimene mawu amanena. Ndiye iwo si mzimu woyera, ndi mdierekezi akutsanzira mzimu woyera. Inu mwaona pamene ife tinafika pa izo. Oh, ena ife tinayankhula ndi malilime, ife tinali ndi matsenga ofuula ndi zinthu monga choncho, ndipo tinakana zinthu zina zonsezi. Ife tinachirola chilichonse chimene sichinali mulemba kuti chibwere mu mpingo. Kodi ife tafika kuti lero? Ife tabwerera ku chipululu china, bungwe louma. Ife tinachita bungwe ndipo tinataya madzi athu. Ndizo ndendende zimene Pentecoste inachita. Pamene iyo inayamba kuchita bungwe, iyo inayamba kuswa chiyanjano. Ndikunena chabwino, tsopano ife sitiyanjana ngati munthu uyu akukhulupirira zimenezo. Pitirirani, khalani ndi iyeyo mpaka iye atabwera ku mawu a choonadi, chidziwitso cha choonadi. Chilichonse icho chili, lolani icho chipite muli monse. Mudzingo pitilira mukhale monga abale. Koma ife tinayenera kupanga bungwe ndi kuti chabwino, chifukwa simuli wa umodzi, chifukwa simuli wa uwiri, kapena wa utatu, kapena monga ichi, ife sitikhala pa chiyanjano ndinu. Ndiye pamene ife tichita izo, ife timachita chiyani? Ife timadzibweretsa tokha kumbuyo komwe kuchipululu kenanso uko nkulondola. Koma kumbukirani pamene Israeli anayendayenda kuchoka pa njira yopita ku dziko lolonjezedwa, thanthwe sinawasiye iwo. Ilo linakhalabe pamenepo, anateronso madziwo, uli chomwechonso mzimu woyera ukukhalabe pomweapo. Ife sitikuyenera kuyendayenda kubwerera. Tsopano apa Mulungu akutiphunzitsa ife chinthu chachikulu. Mulungu akutiphunzitsa ife apa phunziro. Khristu anakanthidwa kamodzi kutipatsa ife choti chitikira cha Pentecoste nthawi imodzi kwa tonse. Tsopano pamene thanthwe limenelo linakanthidwa, ilo silimayenera kuti likanthidwenso kachiwiri. Ilo linangokanthidwa kamodzi kokha. Mose anapanga kulakwitsapo likantha ilo kachiwiri kuonetsera kufoka kwa chikhulupiriro chake muchitetezero. Koma pamene Khristu anakanthidwa kamodzi, ife tikudziwa iye sakuyenera kuti akanthidwenso kachiwiri. Chabwino, kodi Mose amachita chiyani? Mose anali kukhazikitsa china chake chatsopano kuyesera kuti apange chinthu chatsopano. Ndipo umo ndi mmene atsogoleri a zipembedzo athu achitira lero. Iwo ayesera kupanga china chake chatsopano. Ife tidzipanga tokha Assemblies of God, ife tidzipanga tokha a Pentecostal Church of God, ife tidzipanga tokha a General Council, ife tidzipanga tokha ichi icho kapena chinacho. Icho sichimene Mulungu anachita. Ilo silinali lingaliro lake. Khristu anakanthidwa kamodzi ndi chochochitika chapa chiyambi, ndiyo njira yapa chiyambi. Pa tsiku la Pentecoste Petro anati, lapani wina aliyense wa inu ndipo mubatizidwe mu dzina la Yesu Khristu. Ife timakonkha mu dzina la Atate, Mwana, Mzimu Woyera, kupereka mitundu yonse ati zikhulupiriro ndi china chilichonse chokhudza iwo. Pamene ife tichoka pa mawu, zonse adabwitsa ife sitingafika kulikonse. Ukuona Mulungu akutiphunzitsa ife phunziro. Mose samenera kuti anene, tsopano ife tiyamba china chake chatsopano pano tsopano. Ndipo ife tipanga bungwe, ndipo ife tipanga mpingo wa Katolika. Ndiyo chinthu choyamba chimene iwo anachita. Ayi, kenako patapita kanthawi, chabwino ife tiyamba china chake chatsopano kuchoka kuicho, ife tipanga wa Lutera. Ndiye panabwera a Anglikani, ndipo kenako a Baptist, ndiye na ambiri, ndiye a Campbell, ndi mpingo wa Khristu, ndiwo otsutsa Khristu, ndi zinthu zina zonse. Maona, iwo onse anayamba kupita modzi pambuyo pa wina, modzi pambuyo pa wina, kumapanga zipembedzo ndi mabungwe. sizinali zimenezo mwaona pamene boss mene wakuchita iwa kukanda thanthwe kachiwiri ngayambitse china chake chatsopano ife sitikusoweka chiphunzitso chatsopano munthu aliyense mu Bible anabatizidwa mu dzina la Yesu Kristu. Munthu aliyense mu Bible amene anali ndi mzimu woyera anabwera mwa njira ya Mulungu yendende momwe Mulungu anazichitira izo kuti zikhale. Iwo anachita chinthu chomwecho, iwo anali ndizo wachitikira zomwezo, zizindikira zomwezo zinkawatsatira iwo, ntchito zomwezo zinkawatsatira iwo. Chifukwa chiyani? Iwo ankakhala pafupi ndi thanthwe, iwo anali ndi madzi omwewo. Ndipo lero chifukwa chimene ife tili ndi zikhulupiriro tambiri ndi zipembedzo ndi chifukwa chakuti ife tikumayamba china chake chatsopano. Ife sitikusowa chilichonse chatsopano. Bwererani kumbuyo, Mose sankayenera kulikanda thanthwelo kachiwiri kuyamba china chake chatsopano. Iye ankayenera kuyankhula kwa iwo za thanthwe la pachiyambi. Ine ndikuyembekeza inu mukumvetsa zimenezo. Mose amayenera kuti ayankhule za chapachiyambicho. Thanthwe lokanthidwa osatikuyesera kulikantha ilo kachiwiri, osatikuyesera kupanga chinthu chatsopano, koma kuyankhula kwa chinthu chakalecho. Mulungu andithandize ine ngati ine nditafe wasauka pa guwa. Ine ndiyankhula za thanthwe la pachiyambi. Ine ndiyankhula za chochitika cha pachiyambi. Ine ndiyankhula za malemba a pachiyambi amene anawapatsa iwo batizo wa mzimu woyera. Lapani aliyense wa inu ndipo mubatizidwe mu dzina la Yesu Khristu kwa chikhululukiro cha machimo, ndipo inu mudzalandira mphatso ya mzimu woyera. Kukhalapo kwa nthawi zonse kwa madzi oyenderera kochokera mu thanthwe kukadalibe ndi ife. Iko kudzabweretsapo chinthu chomwecho. Iko kudzabweretsapo masombenya. Iko kudzabweretsapo machiritso. Iko kudzabweretsapo maulosi. Iko kudzabweretsapo china chilichonse chimene iwo anachichita pamene Israeli anabwerera mu mzere malemba kachiwiri ndi kubwerera pa njira. Iwo anapitilira ku dziko lolonjezedwa. Koma zinawatengera iwo zaka 40. Pentekoste yakhala pafupifupi zaka 40 kapena 50. Akuyendayenda mozungulira mchipululu. Bwererani ku thanthwe, ila likuoneka ndili lili apa lolembedwa pomwe pano pa mawu. Mzimu woyera uli pano kuchita chinthu chomwecho chimene iye anachita nthawi zonse, kotero kukhalapo kwa nthawi zonse kwa madzi kuli pano. Basi Mungu wabwerera ku iwo, kubwerera ku chakale chapa chiyambi. Kodi izo zinali bwanji pa chiyambi chakuno? Iwo anagwira na chanza ndi mlaliki osati chinthu choterocho. Iwo anabatizidwa mu dzina la Atate, Mwana, Mzimu Woyera. Kulibeko chinthu choterocho. Palibe anthu mu Baibulo kulikonse kapena kunja kwa zaka 300 kunja kwa Baibulo anabatizidwapo mu dzina la Atate, Mwana, Mzimu Woyera. Kameneko ndika chikhulupiriro ka Katolika osati chiphunzitso cha Baibulo. Mukuona, iwo anali ndi mzimu woyera. Zizindikiro izi zinawatsalira iwo amene anakhulupirira. Izo zichitanso izo kachiwiri lero. Thanthwe limenelo lili basi la moyo nthawi zonse monga ilo linakhalira konse. Thanthwe lokanthidwa limenelo. Tiyeni ife tisanene chabwino tsopano, ini mubwere ndi kudzajoina mpingo wathu wa Pentekoste, mulowe madera a anthu a Pentekoste. Ayi, ini mubwere ndipo mudzajoine Baptist, kapena Methodist, kapena Presbyteria, kapena Katolika. Ndi chiyani chimenecho? Kumeneko ndi kukantha thanthwe kachiwiri, kuyesera kuyambitsa china chake chatsopano. Auzeni iwo lapani ndipo mubatizidwe mu dzina la Yesu Khristu kwa chikhulupiriro cha machimo awo. Ndipo zizindikiro izi zidzawatsata iwo amene akhulupirira. Tsopano inu mwabwerera pa njira, kubwerera ku madzi omwewo. Madzi omwewo apereka kutsitsimutsa komweko, iwo apereka kukwapula komweko kuthupi, iwo apereka mphamvu yoyeretsa yomweyo, iwo apereka mphamvu yochiritsa yomweyo. Iwo achita chinthu chomwecho chimene iwo anachita nthawiyo. Ngati ife tingangobwerera ku mzimu omwewo, moyo mumpesa udzabala mphesa. Ngati iwo anatero chakachatha, iwo ubala chinthu chomwecho chakachino. Ndiwo lamulo la Mulungu. Lamulo la Mulungu ndilakuti ngati uli mpesa usiyeni iwo wokha, iwo ubala mphesa. Ndinu mukhoza kumezanitsa iwo ndi china chakenso, koma ndiye usiyeni iwo wokha, ndipo iwo ubwerera ku mphesa zomwezo. Kotero ife tamezanitsa mpingo ndi Chipentekoste, ndi Chibaptist, ndi Chimethodist, ndi Chipresbyteria, ndi Chiangrikani, ndi tunduli wonse wakachitidwe. Bwanji ndi wosangwa usiya iwo wokha, bwererani ku mphesa, iwo ubwerera ku mphamvu yomweyo. Amen. Amen. Ine ndikuzikonda izo. Yamba jina chake chatsopano chinthu chomwecho ife tachita. Osati kuyesera kuonetsera ulamuliro wathu. Tokotala wakuti ndi wakuti, ndiwoyambitsa wampingo wakuti ndi wakuti, waukulu wachakuti ndi chakuti, ndi chakuti. Izo sizinali zimenezo. Ndizo zomwe Mose ananena. Ine ndiwaonetsa iwo chimene ine ndingakhoze kuchita. Ine ndiwabweretsa iwo kuli monse. Iye anakantha ilo iwo sanatuluke. Iye anafuula kachiwiri. Kuonetsa chimene ine ndingakhoze kuchita. Mulungu anathana naye chifukwa cha chimenecho. Musati inu muziganiza ngati inu basi mungangogwiritsitsa kuchipembedzo china. Mulungu athana nanu chifukwa cha icho. Ndizo ndende kulondola. Inu mukuyenera kubwerera kuchapa chiyambi chija. Bwererani, muzingoyankhula kwa anthu, musati muziwawuza iwo, inu bwerani, mudzajoine mpingo wathu, inu bwerani, mudzanene kachikhulupiriro kathu. Inu mubwerere ndi kudzalapa ndi kubatizidwa mu dzina la Yesu Khristu kwa chikhululukiro cha machimo anu. Ndipo inu mudzalandira mphatso ya mzimu woyera ngati mtima wanu uli wolondola. Ndipo zizindikiro izi zidzawatsatira okhulupirira, gulu la okhulupirira. Zizindikiro izi zidzapita ndi iwo. Chifukwa chiyani? Thanthwe, thanthwe lokanthidwa ndi madzi ake a moyo akubwerapo pamenepo. Kubweretsa chinthu chomwecho chimene iye anachita kumbuyo uko. Izo basi sizingachitire mwina. Oh inde, ife timafuna kudzionetsera ndi kunena ndife a Methodist, ndi a Baptist. Ingoyankhulani ku thanthwe, iye ndi wopezeka nthawi zonse. Musati muyesere kujoina iwo. Ine ndinali ndita joina kumusi kuno. Musati muyesere kujoina iwo. Inu simungakhoze kujoina ichi. Ndicho chinthu chimodzi chotsimikizika. Inu mukhoza kujoina Methodist, inu mukhoza kujoina Baptist, inu mukhoza kujoina Pentecost, inu mukhoza kujoina Anglican. Koma inu simungakhoze kujoina ichi. Ayi, inu mukuyenera kudzadzidwa ndi ichi. Musati mujoine iwo, mungodzadzidwa ndi iwo, ndizo zonse. Ndikudzadzidwa ndi chiyani? Kudzadzidwa ndi mphamvu, kudzadzidwa ndi mzimu, kudzadzidwa ndi moyo, kudzadzidwa ndi chimwemwe. Tendere kuleza mtima, chifatso, ino mphamvu ya mzimu woyera moyo wanu. Pakuti kukhala aboko satha kuli pamenepo. Kumbukirani, ine ndikuyenera kutseka chifukwa kukuyamba kuda. Koma kumbukirani, thanthwe limenelo silinawasiye iwo. Ilo silinawasiye konse iwo. Ndipo Khristu sazatisiya konse ife. Khristu anati, ine ndidzakhala ndi inu nthawi zonse, ngakhale kumapeto a dziko. Ndikulondola uko, ndipo thanthwe limenelo linakhala ndi iwo njira yonse kuchokera ku Horebu mpaka ku Nebo. Ilo linatero musi ku Yorodani. Ilo linalibe kumeneko. Oh Mulungu, ine ndikufuna kuliona ilo ku Yorodani. Mose pamene iye anali pa Yorodani, thanthwelo linali ndi iye kudutsa njira yonseyo. Ndipo iye anali kuyima pamwamba pamenepo, akuyangana pansi pa gulu la anthu omwe anali atabwerera mbuyo ndi kupita kutali ndi Mulungu. Mtima wake unkawalakalaka iwo. Ndipo iye anayangana pa Yorodani. Pamenepo iye anali pa Yorodani, Yorodani wa uzimu, ndi amene ine ndikukamba. Ndipo pamenepo iye anali atayima pamenepo, imfa inali ikubwera mu mkono wake. Koma iye atayang'ana atagona pamenepo pambali pake, ndipo apo panali thanthwe. Iye basi anangokera pa thanthwero. Ndipo angelo anabwera kudzamutengera iye kutali. Ine sindidzakusiyani inu kapena kukutayani inu. Zilibe kanthu nthawi zikhala zovuta bwanji. Kaya ife tikalamba motani. Ndi mtundu wanji wa imfa umene ife tingafe. Kumbukirani, thanthwero lidzakhala pamenepo pa Yorodani. Ilo silidzatisiya kapena kutitaya konse. Ingo kumbukirani zimenezo. Kukhalapo kwa nthawi zonse kwa madzi ochokera mu thanthwe kudzakhala ndi ife tonse kudutsa moyo. Ndipo ngakhale pa Yorodani. Tiye nitiweramitse mitu yathu. pamene mzimu umenewo ukuyenda pakati pathu, mzimu wa Mulungu ukuyenda pakati pathu, kodi pangakhale iwo pano mawa uno amene sakumudziwa Khristu. Ndipo inu simuli pafupi ndi thanthwe limenelo, simuli pa kuyankhulana nalo ilo mawa uno, koma inu mukudziwa ilo lilipo, yang'anani pa ilo likugwira ntchito paliponse. Muoneni iye akuyenda mozungulira, muonani iwo ukuyenda pakati panthu, kumeneko ndi kukhalapo kwa nthawi zonse kwa madzi. Ndicho chipulumutso. Umenewo ndi mzimu umene umadzadzitsa zikho zawo kufikira kuti iwo sangakhoze kukhalanso chete motalika. China chake chiyenera kubwerapo. Ndipo inu simukumudziwa iye. Kodi inu mungakonde kuti mukweze dzanja lanu mwamba ndi kunena? Mundipempherere ine mbale Branham. Ine tsopano ndikufuna kuti ndimudziwe iye. Ndipo ine ndikufuna kuti ndiziyankhula ndi iye. Ndipo ine ndikufuna kumudziwa iye monga chidzalo cha mzimu wake. Ine ndikufuna kudziwa kuti iye ali pambali panga pomwe nthawi zonse. Ine ndikukhulupirira iye ali. Koma ine ndikufuna kuti ndikhale poti tiziyankhulana. Ndipo ndili ndi rudzu, ndipo ine ndikuchitira njala ya kwa Mulungu. Ine ndikufuna kuti ndimudziwe iye bwinoko. Mulungu akudalitseni inu Bwana, ndipo Mulungu akudalitseni inu Bwana. Ndi ine mbale, inu eya kumbuyo kutali kumbuyoko. Kumusiku uno dona, inde dona. Ife tikuona manjano, ndipo Mulungu akuwaona iwo. Mulungu akudalitse iwe mnyamata. Mulungu akudalitseni inu, ndi inu dona. Ameni. Mulungu akudalitseni inu. Akudalitseni inu Mulungu. Wina wake nsotsopano mumphindi ya chete. Mulungu akudalitseni inu kumbuyo kumeneko. Bwensi wa ngono. Taganizani za izo, taganizani za izo. Kukhalapo kwa nthawi zonse kwa madzi ochokera mu thanthwe. Mzimu omwewo. Kuti iye anafuula kunja uko pa tsiku la chiweruzo kwa iye. Pamene iye anatenga chiweruzo chathu. Ndipo ndodo ya Mulungu yankwiyo inakantha pa iye. Ndipo machimo anu anakulungidwa mu ndodo imeneyo. Ndipo inamukantha iye, ndipo magazi ake ndi magazi anakhavuka kuchoka mwa iye. Iye anati, Atati, manja anu ine ndikupereka mzimu wanga. Ndipo pa tsiku la Pentecoste iwo unabwera kudzapita ndi ife kupyola mu ulendo. Ndipo iwo uli pafupi tsopano. Kodi inu simungakonde kuti munene ine ndaenda kutali kwambiri ndi kwathu Ambuye, ine ndikubwerera kwathu. Pamene ife tikuimba iyi, ngati inu mungakonde kuyenda kubwera kuguwa ndi kudzapanga kudzipereka nanunso kwa moyo wanu kwa Khristu. Amen. Anyamata atatu basi angoyenda kutuluka mufulumira kwenikweni misonzi masomo awo agwada pambali paguwa. Ndithudi iwo akhululukidwa. Iwo anakhululukidwa ngakhale iwo asanachoke pa mipando yawo. Pamene malingaliro awo ang'ono anali atapangidwa, iwo anangobwera kutsogolo ndi kudzagwada pansi pano, walola anthu adziwe kuti ndi mbali iti imene iwo ali mawa uno. Ine ndikuganiza kuti pakhoza kukhala anthu ena akulu omwe angakonde kuti achite ichi. Basi angakonde kuti agwade pansi ndi kunena, Ambuye, ine ndaenda kutali kuchoka panjira. Ine ndakhala ndikukayikira kwambiri. Ndipo nthawi zina ine ndinaenda kunja ndikulowa mutchimo. Tsopano ine ndikufuna kuti ndibwerere nthawi isanathe. Mulungu, ine ndikufuna kuti ndibwere. Ine ndikanakonda kwenikweni nditangobwera ndikudzagwada pansi. Ameni. Sobano atsikana ang'ono atatu a Arthur Beam pafupifupi msinkhu wofanana. Iwo anabwera pano anagwada pansi. Akubwera patsogolo ndi mtsikana wang'ono amene basi ali ndi mchimwene watsopano wang'ono ku nyumba. Tsiku lina ine ndinali nditangokhala. Akazi audu anabwera ndipo anadzandiuza ine. Anati mlongo uyu akupita kuchipatala kuti akakhale ndi mwana. Mzimu Woyera unati pita wakawauze iwo iye adzakhala mnyamata. Pamene iye anabadwa iye anali mnyamata wang'ono. Zikuoneka kuti ndi anawo mawa uno. Abwenzi ang'onowo akutuluka mukalasi yaing'ono ya mlongo Arnold. Akupatula mioyo yawo guwa lonse kumanja kwanga ndiko dzadza ndi ana ang'ono. Izo zingakhale bwino ngati ife tingayimbe nyimbo guwa kwa anthu ena onse akuluakulu. Tiyeni ife tiweramitse mitu yathu mphindi chabe kwa pemphero kwa abwenzi ang'ono awa. Atate akumwamba ngati pakubwera mawa ngati Yesu angachedwe kwa zaka zina 10 kapena 15. Awa adzakhala nyamata ndi atsikana amene atadzatenge uthenga uwu pamodzi kumibado ina ikubwera. Palibe kukaikira malingaliro wanga mbuye koma chimene masiku onse ya moyo wawo iwo adzakumbukira kubwera paguwa ili. Ndipo iwo ndingale za zing'ono mbuye. Mitima yawo yaing'ono ndiyo fewa yatsutsika mawa uno. Osati ngakhale kumva nkomwe uthenga onse kungotuluka kunja kwa chipindacho. Kuchokera kukumva mlongo wathu Arnold akuyankhula kuyenda mozungulira guwa kuno akupereka miyoyo yawo yaing'ono kwa inu. Tsopano Atate ine ndangomaliza kuyankhula kuti mwa ife mumakhala Mzimu Woyera. Ndipo Mzimu Woyera umenewu chikhulupiriro ndi mzimu uwu umachita zinthu zonse. Ndipo ine ndikukhulupirira kuti ola lomwe lino inu mwakhululukira tchimo lililonse lomwe iwo achita. Ndipo ine ndikukufunsani inu ndi chikhulupiriro chonse chimene chili mu mtima wanga kuti inu mukasunge miyoyo yawo yaing'ono pansi kupyola mu njira. Mulole iwo asadzasochere konse kuchoka pa njira. Ichi moona ndi chinthu cha chilendo. Mzimu unati mawa uno ife tikanaona china chake cha chilendo. Mulungu ngati inu mwasiya kuchita ndi enawo tengani ana ang'ono. Momwe mawa uno mukuyitanira paguwa palibe wamkulu mmodzi koma gulu lonse la ana ang'ono labwera. Komabe iwo unali uthenga wopambana wovuta kumvetsa ngakhale kwa akuluakulu koma ana anagwira mzimu wa iwo. Ife tikukuthokozani inu chifukwa cha iwo Atate. Ine ndikuwapereka iwo kwa inu monga wantchito wanu monga zikho za msonkhano uno. Pakuti kukumbukira kuti kukhalapo kwa nthawi zonse kwa madzi amoyo udzayenda ndi iwo nthawi yonse yomwe iwo atakhale moyo. Mulole iwo akhale ndi chikhulupiriro tsopano basi muzimene zikuchitika, kuti Mulungu amene anawakoka iwo kuchoka pa mpando ndi kuwatumiza iwo pamwamba pano. Mulole iwo akhale ndi chikhulupiriro mwa Mulungu ameneyo masiku onse a moyo wawo. Mulole mizimu yawo yayingʼono ibweretsedwe kwa inu mu tsiku la imfa yawo, kubwezeretsedwa kuthupirawo mu tsiku la chiukitsiro. Iwo ndi anu Atate, ife tikuwapereka iwo kwa inu kudzera mu dzina la Yesu. Pamene ife tili ndi mitu yathu yoweramitsidwa, ine ndi wafunsana ang'ono onse awa paguwa, amene mukukhulupirira kuti Yesu ndi mpulumutsi wanu ndi mmodzi yemwe anakuwuzani inu kumbuyo uko mwawosonkhana kuti mubwere kuno ndi kudzagwada mozungulira guwa ili. Kodi inu mukukhulupirira kuti Yesu amakukondani inu ndi kukhululukira tchimo lanu? Ine ndikufuna inu nonse muyime pamapazi anu ndipo muyang'ane kumbuyo kuno kwawosonkhana. Umu ndimo mmene inu munga wawuzire anthu kuti inu mukukhulupirira kuti Yesu wakupulumutsani inu. Tsopano imirirani pamapazi anu uko mkulondola ndipo muyang'ane maulunjika kwa osonkhana. Inu nonse anyamata ndi atsikana ang'ono amene mumamukonda Yesu, imirirani ndipo muyang'ane kumbuyo molunjika kwa osonkhana kumeneko, modzi aliyense wa inu. Nanga bwanji inu atsikana ang'ono kuno kutsogolo, kodi inu mukukhulupirira? Kodi inu mumamukonda Yesu? Atsikana ang'ono awa kuno, kodi inu mumamukonda Yesu ndi mtima wanu onse? Mukutero inu, inu mukumukonda iye, iwe ukumukonda iye wokondedwa? Imirira apa ulole anthu adziwe kuti iwe umamukonda Yesu. Mulungu akudalitse iwe. Tsopano tiyeni titembenukire mbali iyi ndipo tiwayimbire anthu awa ife tisanachoke. Yesu amandikonda ine, ichi ine ndikudziwa, Baibulo limandiwuza ine choncho. Mukuona, tiyeni tingokweza mwamba manja athu pamene ife tikuimba iyo tsopano. Chabwino, tiyeni tiimbe iyo. Tsopano imikani manja anu mwamba tonse a ife pamodzi. Tsopano inu nonse mubwereze monditsatira ine. Ine ndikukhulupirira Yesu Khristu ndi mwana wa Mulungu. Lero ine ndikumuvomereza iye ngati mpulumutsi wanga. Kuyambira tsiku ili kupita mtsogolo, ine ndidzamukonda iye ndikumutumikira iye. Amen. Ndithudi nditero mbale beni. Atati akumwamba, mwamuna uyu akuona ana ang'ono ena amenewo akubwera kwa Khristu, ndipo iye akulira monga bambo chifukwa chake omwe ang'ono. Ndipo mzimu umene unawabweretsa ang'ono awa kuguwa, mulole mzimu omwewo upulumutse ana ake Ambuye. Perekani izo ife tikuwapereka iwo kwa inu Atate mu dzina la Yesu Khristu. Tsopano pamene inu abwenzi ang'ono mukubwerera ku mpando wanu, ine ndikufuna aliyense pa nzere uwo kuti agwirane chanza ndi ana ang'ono awa kapena kuwasisita iwo pamene iwo akubwerera. Inu nonse mubwerere ku mipando yanu mbali iyi ndipo mulole aliyense chakumeneko basi angowasisita abwenzi ang'onowo. Ndipo ife timakukondani inu ndi mitima yathu yonse. Inu ndi mamembala athupi la Khristu mochuluka mu ilo monga ena tonsefe. Ndiko ndikuimba kwabwino kwa mphamvu. Tiyeni tikweze manja athu tsopano. Tieni tingogwira dzanja la wina ndi nzake pamene ife tikuimba tsopano. Sopano tieni tiime ndi mitu yathu yowera mitsidwa pamene ife sewerani iyo mbale tedi basi. Ine ndili ndi zopempha zina pano ndi mipango ndi zina zotero. Izo zikhoza kubwera kuchokera kutsidya la nyanja. Mbire amanduza ine kuti iwo anali ndi tinsepato tating'ono tochokera kwa mwana wang'ono kome ku England. Pafupifupi kutalika choncho, kanthu kakang'onoko ndiko opunduka konse. Ndipo kotero ife timeyenera kumupempherera iye na yenso. Ndipo kotero. Amen, mbale beni, ine ndi todi ndijita izo. Pamene ife tikuguba mbuye, ife tikudziwa kuti thanthwe lokanthidwa lilipomwepa ndi ife. Kukhalapo kwa nthawi zonse kwa madzi ochokera mu thanthwe kukuyenda ndi mpingo. O Mulungu wamuyaya, masulani kwa ife mawa uno, chikhulupiriro mwa Mulungu uyu amene ali ndi ife. Ine ndikudziwa inu mutero basi monga momwe ife tingapezere kukondereredwa ndinu kuti inu mukhoza kutidalira ife ndizo. Ngati inu mungapereke iwo kwa ife mu unyinji, ife tikhoza kugwiritsa ntchito iwo molakwika Ambuye. Koma ngati ife tingapeze chisomo ndinu, lolani izo zichitike. Mbale wathu anati wina wake anagunda galimoto yake. O Mulungu, ife likudziwa kuti munthuyo alibe ndalama kuti achite zinthu izi. Ine ndikupemphera kuti inu mukamuyike munthuyo pansi pakutsutsika kapena china chake iye akakhoze kulapa chifukwa chochita ichi. Abwere ndikunena, mbale ine ndikonza galimoto yanu. Ine ndinachita izo. Muthandizeni mbale beni ndi okondedwa ake. Pano manja mwanga muli mipango ndi zopempha. Ndili ndi chikhulupiriro mu izo Mulungu. Mose anali ndi chikhulupiriro mwa Mulungu ameneyo, ndipo iye anawoloka nyanjayo. Danieli anali ndi chikhulupiriro mwa Mulungu ameneyo, ndipo anatulutsidwa mu dzenje la mikango. Shadrach, Meshach ndi Abednego anali ndi chikhulupiriro mwa iye, ndipo anazimitsa moto. Paulo anali ndi chikhulupiriro mwa iye, ndipo tsiku lina pamene misonkhano inali yovuta kwambiri, ndipo Paulo samakhoza kufikira kwa aliyense, iye basi anangotenga kampango, iye anati, ine ndikukhulupirira kuti Mulungu ali ndi ine. Iye anayika manja ake pa mipango ndi zovala, ndipo mizimu yoyipa inachoka pa anthu, ndipo kudwala ndi matenda zinawachokera iwo. Mulungu, ine ndili ndi chikhulupiriro mwa Mulungu yemweyo. Mulole woyipa yowachoke, kudwala, matenda ndizo sautsa. Mulole izo zichoke Ambuye. Ino ndinu Mulungu yemweyo amene munayankhula kwa ine kumusi kumeneko mulawira moto limenero kumusi kuntsinje. Inu ndi mmodzi amene muli ndi chithunzi chanu chitapachikidwa pano ndi ine pakoma. Inu muli ndi ife Ambuye. Inu ndi wokhalapo nthawi zonse, lawira moto lomwero. Ndipo ife takondwera nawo madzi ochokera mu thanthwe tsiku lililonse pamene ife tilumikizana mu mzimu. Ndiyeno inu muli pano. Ife tili nacho chidaliro mwa inu Ambuye, ife tili ndi chikhulupiriro mwa inu, ife tikukhulupirira kuti inu mutidzodza ife ndi kutithandiza ife. Osati kwa ulemerero wathu Ambuye, ife tikanakhala ngati Mose pamenepo, pamene iye anachita chinthu cholakwika. Ife tikufuna kuti tichite china chake kuti tikuthandizeni inu Ambuye. Ndicho cholinga cha mtima wathu, kukuthandizani inu. Ngati ife tingakhoze kuchita izo, inu mutionetse ife Atate chilichonse chomwe inu mukufuna kuti ife tichite. Ndipo tsopano pakachitidwe kachikhulupiriro, ine ndikutsutsa matenda amene mipango iyi ikuyimira. Ndizopempha izi, izo ziwasiya anthuwo. Ine ndikudziwa inu muchita izo Ambuye. Ine ndikukhulupirira izo mu mtima mwanga kuti inu muchita izo. Chiritsani matenda onse pakati pathu mawa uno. Pulumutsani iwo amene anakweza manja awo, omwe anati akanakonda atabwera ku thanthwe chifukwa cha madzi. Mulungu, aloleni iwo akhale aludzi mochuluka lero. Lolani pakhale moyo wa mchere mowazungulira iwo, kufikira izo ziwapangitse iwo kuti achitire ludzu kwa Khristu. perekani izo. Kalani nafe usiku unu atate omu. Ndiloleni ine ndifufuze kudzera muzobe mpaizi. Chimene chiri mitima ya antu. Ngati palibe kanthu pantima pawo ndiyeno ambuye. Inu mundipatse ine china chake kuti ndilalikire kumitima yawo usiku uno. Dalitsani mbale watu Neville, ndi mkazi wake, banja lake, mpingo watu wa ungono. Matrusti yatu, madiko ni yatu, mamembala yatu, ndi tupidano kulikonse. Kala nindi ife atati, ife likubereka izi manjamanu, mudzina la Yesu Kristu. Tsopano tiyeni basi tingo imba iyo zeni zeni, kweni kweni kwa iye tsopano, mukuona? Imitima yathu yowera mitsidwa tsopano.